Blog Talk Radio.
Mbere ndabanza gushima Imana yatugejeje kuri uyu munsi bikaba byabere no mu gihugu cyacu. Imana ihimbazwe cyane. Icya kabiri ndashimira Martin na Teta baduhuje hano. Mwakoze, muri abana beza. Ndashimira n'umuryango wa Kamazi watwakiriye. Mwakoze cyane. Ndashimira cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu we n'abandi bashyitsi bose bari aha. Mwakoze kudutahira ubukwe. Ndagira ngo mumfashe gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu we ku ruhare bagize ku muryango wacu uko bikomeye cyane. Aba bana bashoboye kwiga ntacyo babuze. Mwarakoze. ndabashimiye mbukuye ku mutima hanyuma ndashaka guha ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika wabariza kugira icyo avuga n'inshuti ya betefeli
mwere neza muraho neza kubera ko icyumba giteye sinzi uko ndi buhagarare neza ku buryo ntageze abantera umugongo urakoze Jeannette ku ijambo madamu umukobwa wacu twazanye hano turishimye kuba turi kumwe namwe muri ibi birori icyo dushimishije ni impamvu nyinshi turi bamwe muri mwe bikagira n'amateka maremare icya mbere kambanze nshimire teta n'uwo bakundanye n'uwo bashakanye bagiye kubakana ku mugaragaro guhera uyu munsi baduhaye ibi birori turabashimira kandi nibidukundira tuzakomeza kubibaherekezamo namwe mwubake urugo rukomere mubyare urwite teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Jeannette ndetse akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo n'umubyeyi wundi uri hano dufitanye amateka maremare cyane iyo miryango mvuze ntabwo rero hari ibyo twahuriye aha bifite amateka maremare abikomoka ndetse bikagera aho bikivanga kubera ko amateka maremare dufite kugira ngo umubyeyi wa Gisa ari hano arabizi bashobora kuba hari n'abandi wenda baje hano babizi yivanze ku buryo wavuze ati ndetse kuba ibirori biri hano mu Rwanda byivanze ni nuko n'ibirori bisanzwe byo kubaka imiryango n'ibintu bibiri bifitanye isano kugira umuryango kugira n'igihugu ku by'igihugu ngira ngo nyanubyara Fred arabizi kera tukira abana batoya jana Fred bato cyane twabanye n'umuryango wa Kimonyo ahantu habiri twabanye Shungerezi turangije rya Toro ndetse no muri toro tukajya twimuka tukava hamwe tukajya hanze ariko turi kumwe. Sinzi niba hari abantu bari hano mama wa Fred azi, hari uri umubyeyi ngira ngo yashaje, twajyaga twamuvugaga yari umugore akaba umugabo twamuhaga izina, umugore witwaga Suzana, akaba nyina wa Francois Nzigirwa na Alphonse Mugambira na Tereza n'abandi ngira ngo bamara bazi. Iwe ubwo turi abana batunga imyaka hari wenda 8 cyangwa kuri uwo mugore habaga umuntu ngira ngo yari yabaye mu Nyenzi bari uvanze, umubyeyi umwe ngira ngo yari umuzungu undi akaba umunyarwanda witwaga Mariko. Abantu bo kwa Suzana hari uri hano, Alphonse ntawe yaba ari hano, akerega byo tubyihoreye tukajya tujya gutarama kuri uwo mugore turabana bato, ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko twajyaga dusa batumeraga nabi kuko bavuga ko twazerereye twagiye mu mihana, ariko twabaga twajyanywe n'uwo Mariko. Mariko tukajya kumubaza iby'intambara z'Inyenzi yatubwiraga uko byagendaga, hakaba ubwo tugeza nijoro kwa Kimonyo. Bari baturanye cyane, bari begeranye n'uwo Suzana kurusha jye navuga kure, ariko nkiruka nkajyayo nkanyura kuri Fred kuri Gisa tukajyana kwa Suzana kwa Mariko kujya kumva inkuru z'ibyo bakoraga. Sinzi David wa Mariko uramuzi kuko nawe ni Inyenzi nkuru. Rero byo ndagerageza no gutinda cyane ndaza kubicamo ubusa. Ayo mateka mutuyeho dufite imyaka 8, 9, 7 sinzi uko twumvaga bikaba byaravuyemo icyatugejeje hano. Rero ishimiye ubundi biranshimisha ku kutavukwe bw'abana nk'aba batoya b'Abanyarwanda biyubaka, bubaka amago, bubaka ingo, ndetse bikavamo no kubaka igihugu muri rusange, ariko ibi ngibi bifite uwo mwihariko. Nagira ngo rero twishimire hamwe nawe ko ariko bimeze. Ariko ndakomeza mbere n'andi mateka, ndava mu muryango gato ninjire mu gihugu, ninjire muri politiki y'igihugu. Ndanabivugira impamvu zimwe nazo ndazisobanura. Teta ndagutuma ndi butume Jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru hano ntabwo nabonye umuhungu wa Fred ntabwo yashoboye wagisa ntabwo ngira ngo yashoboye gutaha ubu bukwe mumbwire ko yakwiye kuba ari hano yakwiye kuba ari mu gihugu igihugu se n'abandi twese twaharaniye twaba twarakibonye sindi babitindamo cyane ariko mumuhera ubutumwa sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi yashaka impapuro zo hanze ariko ndashimira Teta kubera ko abakobwa ngira ngo abakobwa badamu n'intwari baraturuta kenshi we yagumye hano none hashakiye n'urugo bigenze hirya ariga arataha Jeannette ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze keretse ari uko yabihisemo hari impamvu ntawe nabuze guhitamo uko ashaka akwiye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira kujyana no kugaruka mu Rwanda ntazashaka ubuhungiro hanze nta n'ubwo akwiriye kuza akaba yajya mu baturanyi agasubira yatageze mu Rwanda ntabwo ari byo ntabwo bikwiriye ntazaze ngo agarukire mu baturanyi agasubireyo agatutse ndabivugira iki nabyo ndabivugira ko abo baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu mu gihugu cyacu mu buzima bwacu guhera kera kugeza uyu munsi ntabwo bumva ko hakwiriye kugira uwo basiga ibara ribi izina ribi muri twebwe cyane cyane simbyifuza yaba ku muryango wanjye yaba ku muryango wa Gisa ntibikwiriye hari ibintu byinshi bivugwa reba narabyihoreye byinshi ndaceceka buriya ntoranye intambara zanjye ndwana ntabwo mfa kurwana buri ntambara mbonye ndwana iza ngombwa kandi zirahari havuze ibintu byinshi bivugwa byinshi bikaba turagenda tuba abantu baremwe bagizwe n'abaturanyi ntabwo ari ibyo ntabwo twize turemwa ntabwo twize ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo abantu barema abandi bahoze bavuga imana n'irema ntabwo abantu barema abandi ntabwo twaremwe n'abaturanyi nta n'ubwo baturemeye ntambara tunyuzemo igihugu akaga kinyuzemo ntabwo twagakijwe n'abaturanyi na busa kugira ngo rwose nuraha byumve mushaka muzabe musobanurira mujye mungera kuko mushatse mbaze mbasobanura kubera ibyo rero ibyo bibazo bimwe mvuga bitwara abantu hanze bitandukanye imiryango bigira bite nabyo biri muri iyo politiki kandi njye nabonye umwanya uhagije wo kubiganira n'abo bireba abayobozi bireba gutya mbona mubone ibyo mbabwira ubu nibyo mbabwira ubwawe banyumva kuko uko nababwiye twarimwe n'Imana ntabwo twarimwe n'abantu ibintu rero byivanze mu buzima bwacu muri famiye zacu nk'abanyarwanda bikaba inyuro bikaba kutucyurira bikaba ku ubwo rero buri muntu wese agira ubuzima bwe akagera aho agera Imana yamuhamagara akagenda nabuze aho bajya bagenda n'abantu benshi bavuga Imana bakayemera ndetse bakavuga ko turi hafi kuyisanga wamubwira utari ko bagiye akatirakareka agasubira inyuma ntabwo ushaka kugenda ariko kandi bavuga ko aho tujya ariko aho reka mbe mbyihoreye ariko jya aho nzagendeza nzagenda nishimye kuko nta mwenda w'Imana nzaba mfite usibye na none w'Imana ko ari ukomeye nta n'umuntu wundi usanzwe mfite ndabivugira ko nyine abandi bihakurema abantu ntabwo ndi mu baremwe n'abantu iyo politiki rero yagiye ikavanga ikazamo gucyurirana ikazamo gusebanya ikazamo gutukana ikazamo ku Rwanda kuba ahubwo yibwira ngo ni abantu ku bandi n'umuntu ku wundi gusa ariko uburemere bwabyo ni uko ni igihugu kiba kivugwa iki gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo barimwe n'abaturanyi ntabwo twabijijwe n'abaturanyi ntabwo intambara twarwanye abantu bamennye amaraso bagatakaza ubuzima ntabwo ari undi wabidukoreye iyo beza kuba ari undi wabidukoreye akabiduha nta bantu tuba twaratakaje nyine tuba turi kumwe nabo hano natwe abari hano uyu munsi nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakaba sezeranya ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazabagira hano mu Rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagenisha u Rwanda rwaba ntibishoboka ni nacyo nshinzwe ni nacyo mwanshinze rero njyewe nicyo navugiraga ko nta mwenda nzajyana njyewe kuko ako kazi ndakuzuza kugeza n'uyu munsi nicyo navugiraga ngo ndatuma uriya musaza wawe Teta akirangiza high school yicaranye nawe kandi namugutumyeho kanizere ko yakumpereye ubutumwa ndetse mutuma no ku mubyeyi we wundi yasigaranye. Twagize ikiganiro kinini cyane. Nk'umwubaka nk'umwana mutukura kugeza igihe nyine ubu yarangije high school agiye kujya muri university. Ari we ari na mushiki we nk'uko Jeannette yigeze kubivugaho. Nanone nabasezeranyije ko ntacyo bambura na gishoboka ku muntu keretse aramukunda. Ariko icyo gihe nyine hagira bacyakazamo ibintu bikitambikamo bikabyamamatiku maremare amagambo maremare nyine aturutse hanze hirya no hino rimwe na rimwe byangeraho nabyumva ntasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera kuko iyo ntabwo ari intambara nihutira kurwana izo zifite abandi bazirwana ntabwo narwanya intambara nk'izo hari izindi zindeba ngomba ibyo ariko ndabivugira kugira ngo n'abandi bari hano bumve biri mu muryango nyarwanda aho ariho hose bigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Iyo tumeze neza imiryango nyarwanda imeze neza u Rwanda rumererwa neza. Iyo imiryango nyarwanda itameze neza igihugu kizagira ibibazo. Ariko ngira ngo twari tumaze gutera intambwe ndende ku buryo umuryango nyarwanda maze gushinga imizi maze gukomera n'igihugu gitera imbere hari byinshi tugishaka kugeraho kandi tuzabigeraho ndibwira ko byose bikorwa n'abantu iyo bakora ibintu bizima birakunda abantu bagatera imbere. Nyamwe rero mboneraho umwanya wo kubasubiramo ibyo igihugu mureba n'amateka yacyo kandi ya kera atarayeje ubundi y'abanyarwanda baryanye hari andi mateka ya mbere harimo byinshi twayigamo harimo byinshi twakoresha kuyubaka. Reka no gutinda mbajyana muri politiki ubundi niko akazi nkora hano twaje gushyigikira abana bacu twaje kubagira inama turabakunda tuzabaherekeza mu buryo bw'umwiyubakire n'ababyeyi banyu navuze cyane Teta na Venus namuvuzeho cyane na sokubyara Kamanzi ariko ubwo nawe n'umuryango umwe nyine uruze mu buvuzi ubundi ubwo nyirabo nawe yumvise rero sindi buvuge byinshi byo kubashyigikira ariko tuzashaka icyo twashobora mu mikoro yacu atari make. Ntabwo ari make ku buryo hari ntabwo twashobora kubiterura ngo tubishyire ku meza ariko tuzavugana tuzashaka umwanya hanyuma twumvikane icyo abantu bakora kandi tuzagikora rero numva nta kindi nibagiwe Jeannette twifatanyije nawe amateka nayavuzeho amagambo arambuye ibyo twa ya politike mu byihorere mu bindekere byo kwirirwa bibavuna niyo remera mujye mubisunikira mwigire mu bindi byubaka kugira ngo ntacyo nibagiwe mubyeyi wa gisa nayo imaze igihe no kubona nishimye kubona ndetse na Jeannette ntabwo namuherukaga ndetse na Teta se namuherukaga naje hano rero ngo bashyigikire umuryango mwashatsemo cyangwa mugiye kubaka na urugo ubwo hasigaye ubundi abantu bifuza ibyiza dukore tuganishe mu buzima bwiza ku bana n'ibindi bitari ubuzima mubishyire iruhande mubirekere abo mwabigeneye bagomba kubikemura tuzabikemura murakoze cyane
kandi itahuka y'ijwi ry'abanyarwanda ivugira i Washington DC turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi ku wa gatanu turi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa 11 umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngira ngo ntangire mbahe ikaze hirya no hino muri twizere ko muri amahoro kandi ni nabyo byifuzo byacu hano kuri aditahuka ndetse ni nabyo byifuzo by'indamukanyo ya Rwanda National Congress kuri mugoroba rero bikabije kongera kubana namwe aho ngira ngo mikaze bagenzi bacu badukurikiye babaza bakurikiye kino kiganiro kigene kigaruka rimwe mu cyumweru nyine kugira ngo tuganire namwe dufite igikuru uyu mugoroba dufite gahunda ndende niyo mpamvu ngira ngo dutangire tudasakaje umwanya mu kanya turatangira kuri posite y'urunyarwanda ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu kuko bamaze igihe abantu babibaza urunyarwanda rero rufite ubutumwa ryabageneye kuri uyu mugoroba tubagezaho turaza kureba ku inama ya COP26 u Rwanda rumazemo iminsi hariya muri Scotland aho nyine leta y'u Rwanda itanga amasomo ku mihindagurikire y'ikirere ariko nk'uko mubyibuka mwaka 2019 Kagame yarivugiye ati abo bantu batuye mu manege kubundi bajya gukoramo iki ariya amamiliyoni yose mubona ijana n'andi arenga leta y'u Rwanda igiye guhabwa cyangwa izabonamo share cyangwa umugabane avuze iki ku banyarwanda birukanwa batotezwa bavugwa ko batuye mu manegeka kandi leta y'u Rwanda yabona muri gahunda y'imihindagurikire y'ikirere ariko ikaba idaha abanyarwanda ingurane iyo ngingo turaza kuyitindaho kuko ni ingingo nabonye benshi banyandikiye ubwo nabikomozaga mu cyumweru gishize amamiliyoni leta y'u Rwanda ibona yo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ariko abanyarwanda bakaba badahabwa ingurane bivuze iki muri politiki nyarwanda twe twifuza impinduka twatanga inama yacu dute cyangwa twazabihindura dute iyo ngingo turaza kuyitindaho kuko hari ubutumwa nifuza yuko twe turi muri oposisiyo tugaragaza twereka abanyarwanda ko dushyira imbere umunyarwanda tudashyira imbere inyungu z'amahanga ibyo guca amasashi mu Rwanda Kagame arisha ibyo uvuga ngo yatangije gahunda y'imodoka elektirike yatangije gahunda y'amapikipiki elektirike yatangije ibi n'ibi ariko adaha agaciro umunyarwanda akaba yemera ko bamuhutaza ese twebwe nk'urunyarwanda cyangwa opozisiyo muri rusange tuyize ku butegetsi twaha umunyarwanda kayi gaciro ibyo ni ibintu abanyarwanda batwandikiye rero nifuza ko tuzagaruka muri icyo kiganiro indi ngingo tuza kureba abenshi mu badukurikiye nyine baribaza izamurwa rya brigadier general cya colonel Karetwa urimo kuzamurwa bamugruminga nyine kugruminga ni ukumukuza bihuta cyane cyangwa urimo gutera azamuka meze nk'ibihumyo abenshi rero bakabibaza impamvu Kagame nibo gukora biriya Karetwa rero kaba yagizwe brigadier general ngo agwane inshingano cyacya ubwo tubaza kubireba tubaza kureba kwihuta ari abaturage mu Rwanda abaturage muri Rusizi baravuga bati kuba batubaza icyangombwa cya COVID tujye mu isoko ni ibintu biduteye impungenge leta y'i Kigali nayo government kitaza ati ibyo ntabwo tubizi abaturage rero b'i Rusizi bakurikira ditahuka nabo abo twoza amaudio bakabavuga bati nyamuneka ibintu wenda mu bivugeho bazabihindura ariko tuma turahutazwa n'ubutegetsi buvuga yuko bwubaha uburenganzira bwacu ariko biciye mu kibazo kirebana no kuba buri munyarwanda yakinze COVID-19 ese kuba abanyarwanda bose batakingirwa ni amakosa y'abanyarwanda cyangwa ni ryahuzagurika rya by'agatsiko nyine mu guhutaza abanyarwanda ikindi nanone wenda tuza kureba turaza kureba abadepite bo muri European Union bari mu Rwanda muri iyi minsi bavuze ko bafite uburenganzira bwo kuvuga kuri KSLS bagina ariko ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda bati aba baza kuduha amategeko ntabwo tuba dukwiye kumva ibyo batubwira cyangwa ibyo badutegeka uyu munsi Kagame mu nteko ishinga amategeko akaba yashubije bamwe bibaza kuriya tubona atari we ubwo yavugaga ati reka nkuremo agapfukamunwa mu mbone hataza kugira ngo hari undi wari uranga imbere yanyu ubutumwa nyereka ko yabugenerera abantu bari hano hanze benshi bakunda kuvuga baturiya tubona si we ubwo ndumva ni statement ikomeye cyane ku mukuru w'igihugu avuga ati navanyamo agapfukamunwa kugira ngo mubone ko ari njyewe hataza kugira uvuga ko uwari uranga imbere yanyu atari mwebwe bivuze iki kuri opposition nyarwanda no ku butumwa abanyarwanda bahabwa bashaka impinduka mu gihugu cy'u Rwanda muri iki kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa mumenyereye ndi kumwe na Epimate na Mushobora turi kumwe na Ali Abdulkarimu turi kumwe na Major Rutayomba nizere ko bose bahageze reka ntangire mbayikaze mu kiganiro kugira ngo dutangire ingingo zacu rero reka mere kuri Major Rutayomba niba mutwumva haba n'abasaba ko mwasoba abateze amatwi aditahuka muri kuri mute ariko mwavana mikoro yanyu kuri mute minoro mukamwasoba abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba
murakoze Serge mbanze ngusuhuze nsuhuze cyane mukuru wanjye Abdulkarimu nsuhuze umuna wanjye Pimake mbifuriza ishya n'ihirwe kandi nsuhuze n'abanyarwanda bose n'abanyamuryango b'ihuriro nyarwanda mbifuriza ishya n'ihirwe murakoze cyane
urakoze cyane Meja Rutayomba ndagutangira mu kanya rwose bitewe n'ingingo abantu batwandikiraho iyi promotion cyangwa kuzamura kugruminga Karuretwa bivuze iki ko abanyarwanda babyibaza ari benshi bakaba baje no wenda kugira ngo bumve icyo watubwira kuri iyi promotion uyu mugabo akomeje guhabwa reka twakire Ali Abdulkarimu salamu aleiko
pole sana wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh comrade Serge umeze ute wowe
turaho turashima imana nyine nk'ibisanzwe iyo utarwaye dushima imana nyine
amina amina mbonera umwanya rero gushimira kuko wabateguye kino kiganiro nasuhuze comrade Major Rutayomba na comrade Pimake ndizera yuko nawe ahari nawe musuhuze hanyuma mbonera umwanya usuhuze abanyarwanda bose badukurikiye nabifuriza kugira ibihe byiza n'ikiganiro turi bugire kigira icyo kibunguraho hanyuma ikindi suhuza abanyarwanda bose aho bari ku isi yose ariko patikirare abayoboke bacu bihiriwe abanyarwanda mbabwira ntimukomereze aho ngaho ku kazi keza barimo gukora Serije ndatekereza nifuza ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane comrade Epimake ikaze mu kiganiro muri kuri mute riba mwavana mu gasoza abateze amatwi ikiganiro
komera cyane bwana Serge ndagusuhuje kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro ndasuhuza abagenzi banjye Ali Abdulkarimu ngasuhuza na Major Rutayomba kuba nkabamushimiye kuba yongeye kuboneka kugira ngo azadusangize kuri experience ye kuri analyse ze nkaba nsuhuje abadukurikiye bose kuri radiyo itahuka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda kandi nkaba mbabwira nti ikibi no kwiganda ikibi no kwirara naho ubundi insinzi izaba yacu komera cyane rero
urakoze cyane Comrade Epimache hari abati bite kiganiro tubwiye ejo utakoze ntabwo kiganiro cyaje cyabaye kumugoroba kubera impamvu zitanurutse ariko kizaza mu kimwe gitaha mujye mutwihanganira murebye kuri YouTube ntimukibone ariko nibyiza iyo mubaza muti emisiyo watwijeje ko tutayibonye yaba yaraducitse byaba byaragenze bite ntabwo cyabashe gutambuka rero ku mpamvu wenda ntavuga ngo ariko tuzayibagezaho gahunda ko kandi ni kwa kundi nyine na Judge Valentin Akayezu ko arimo kubaza kuri YouTube bati ikiganiro cyacu cy'amategeko n'ubucamanza ko tutacyumvise munyemerero dutangira ikiganiro cyacu bitewe ni gahunda ndende mfite kuri mugoroba nk'uko nabibabwiraga ndagira ngo duhere kuri ku butumwa bw'abanyarwanda bitewe n'ikibazo abanyarwanda benshi bamaze iminsi batubaza cyane cyane kuba babaza ibibazo by'amateka cyangwa ibibazo birebana n'ibihe igihugu cy'u Rwanda kiba cyaraciyemo ihuranyarwanda rero rifite ubutumwa ryabageneye buturuka muri biro politike y'abanyarwanda burebana n'umurongo w'ubwicanyi bwakorewe abahutu ngira ngo tubanze twumve mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu cy'imugoroba ndagira ngo rero tubutege amatwi imbere y'uko twakomeza mu bindi biganiro byacu by'imugoroba
gushimangira umurongo w'ihuriro nyarwanda ku byerekeye inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu ikibazo cy'inyito yahabwa ubwicanyi bwakorewe abahutu cyakomeje kugaruka kenshi mu banyarwanda b'ingeri zose cyane cyane abaharanira impinduka mu Rwanda ari nabo ihuriro nyarwanda ibarizwamo mu ihuriro nyarwanda iki kibazo cyaganiriweho mu bihe bitandukanye aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu nama rusange yabereye i Pretoria ho muri Afurika y'Epfo inama yongeye gushimangira ko habayeho ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu ariko ntiyashoboye kugira inyito ibuha muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ihuriro nyarwanda rishingiye ku bitekerezo by'abanyarwanda b'ingeri zose ryongeye gusuzuma niba hari inyito rishobora guha ubwicanyi bwakorewe abahutu muri uru rwego hasuzumwe ibikenewe kugira ngo ubwicanyi bwakorewe abahutu buhabwe inyito ku buryo budasubirwaho ndetse hanasuzumwa niba ihuriro ryaba ryujuje ibikenewe kugira ngo ritange iyo nyito ku bijyanye n'ibikenewe ihuriro ryasanze hakenewe imbaraga nyinshi za politiki iz'ububanyi n'amahanga ndetse n'iz'amategeko ku byerekeye imbaraga za politiki ihuriro ryasanze hakenewe ko ubutegetsi rirwanya bugomba kubanza kuvaho kugira ngo abanyarwanda bose bashobore kwicarana barebere hamwe igikwiye ku birebana n'amategeko ihuriro ryasanze ubwicanyi bwakorewe abahutu buri mu bintu bisuzumwa ku rwego mpuzamahanga ku byerekeye ububanyi n'amahanga ihuriro ryasanze nabwo kugira ngo ikibazo kingana n'icy'ubwicanyi bwakorewe abahutu cyumvikane hakenewe ingufu mpuzamahanga nyuma y'isuzuma ryimbitse ihuriro ryasanze nubwo hari imbaraga zitari nke rifite bitaragira izikenewe zose mu rwego rwa politiki urw'ububanyi n'amahanga n'urw'amategeko kugira ngo ubwicanyi bwakorewe abahutu bushobore kubona inyito ku buryo budasubirwaho kubera izo mpamvu zose zavuzwe haruguru ihuriro nyarwanda rirashimangira ibitekerezo byari byavugiwe mu nama rusange y'i Pretoria mu bihumbi na cumi na karindwi ko ubwicanyi bwakorewe abahutu ari ubwicanyi ndengakamere ariko ko nta bubasha bifite bwo kubuha inyito iyo ari yo yose
aditahuka ubwo ni ubutumwa rero mwagenewe n'ihuriro nyarwanda kuri uyu munsi kandi bukaba bwumvikana akaba ari ihuriro nyarwanda rihagaze ku baba babaza bati ihuriro nyarwanda rihagaze he murabyumva rero ni icyemezo cya biro politike ya Rwanda National Congress cyangwa ihuriro nyarwanda mu yandi magambo reka rero dushimire umuvugizi w'ihuriro nyarwanda Dr. Cyril Mutabazi watugejejeho buno butumwa kandi dushimire ubuyobozi bukuru bw'ihuriro nyarwanda buzirikana icyo abanyarwanda bababaza cyangwa batwandikira ibyo bikaba byumvikanye mu matwi neza kuri uyu mugoroba politika rero yacu ikaba ikomeje akazi kayo nyine nk'uko benshi babaza bati muhagaze bimeze bite ndagira ngo tujye ku ngingo rero nabategure kuri uyu mugoroba nyuma y'ubwo butumwa mwumvise twageze kwa na Dr. Mutabazi ndagira ngo kuri uyu mugoroba duhere dufite ingingo ndende ziza gutinda kuri uyu mugoroba niyo mpamvu navuze nti tugerageze kwihuta bishoboka ndagira ngo hari ibibazo bivugwa mu Rwanda kuko mwabonye umunsi Kagame nyir'ubwite yivugira ati reka mvanemo agapfukamunwa uyu ni njyewe hatagira undi uzanyitirira ko yari mu nteko ishinga amategeko uyu munsi yakira indahiro ngo z'abayobozi bakuru kandi n'akantu kanshekeje kandi kubabazi ibivugwa kwabazi ibivugwa hirya no hino bifite icyo bisobanuye ndagira ngo mpere kuri Major Théogène Rutayomba adufashe kuganira no gusesengura izamurwa rya Karuretswa kuko abenshi baribaza bati ibintu birimo gukorwa mu Rwanda biteye impungenge Kagame arimo arapromotinga Karuretswa nk'aho wenda afite ubwenge afite uburambe buruta ubw'abandi basirikare bamwe bati kwa mu groominga nk'ibihumyo aho yabategura iki Comrade Major Rutayomba n'izindi magambo nagira ngo ingingo udufashe kuyumva udutubwire uko bibona Karuretswa kubera icyo ari we turimo kubona wa mugana abantu bavuga bati urimo kuzamurwa vuba na bwangu mu isesengura ryanyu muri analise zanyu mu gisirikare umwuka urimo uteyutse wowe urabibona ute urabona ko biterwa n'iki ese n'ubwenge afite abandi badafite ese hari icyo n'inkoramutima y'akaga kuruta abandi gerageza utwinjire muri iyi ngingo utubwire wowe kubibona ijambo ni ryanyu
murakoze cyane Serge mbere yuko mvuga kuri Karuretswa na promotion ye mumbabare gato cyane mbanze ntangire mwaka wa 1999 kuzamuka muri 1999 abantu batangiye gusa nkaho batekereza gukuraho Bizimungu habayeho igikundi cy'abantu bari bayobowe na Musoni na Jack Nziza n'uri nabaje musaba ngabo kabarebe n'abandi na baroze kabuye bo hariho gahunda muri RPF yo kuvuga ngo intambara RPF yarayitsinze ubu ikintu gisigaye ni ugukomeza RPF igakomera cyane ikaba ishyaka rikomeye cyane ritajegajega ku buryo nta muntu n'umwe nta shyaka nari muri zayijegaje zari za ribe rikomere politikema rikomere finansiyerema rikomere ku bintu byose noneho igihe abantu bari bagitegereza gutyo abanyamuryango bakomeye ba FPR n'abasirikare bakuru hahita hazamo igikundi cy'abantu nk'aba ngaho kitino mbere yuko dukomeza FPR mureke tubanze dukomeze Kagame Kagame tumukomeze akomere cyane FPR tuba tuyikomeza nyuma izayabyoroshye Kagame yamara gukomera ubwo batangira bagira imbaraga banesha abandi bose n'abandi bumvaga muri sanse itarukanye n'abo ngabo bagenda bagira ibibazo noneho basa nk'aho babaye bavuze uruvugiro Kagame yatangiye gukomera arakomera cyane amaze gukomera ubwo none ndaza kugira ngo kuri Karuretswa abantu babyumva neza icyo yakoze yararebye muri FPR yari ishyaka rikomeye cyane rifite abanyamuryango b'abahanga cyane cyane cya mbere kandi bakundana bashyize hamwe utazumva amacakubiri hagati yabo n'umunsi n'umwe ni nayo mpamvu barwanya iriya ntambara ikomeye bakayitsinda bari tres solide abo bantu rero Kagame yarabarebaga akavuga ati aba bantu bakomeye gutya bakundana gutya bashyize hamwe ntabwo nzayobora igihugu bahari byanze bikunze bazambaza gushyira muri mu nshingano ingingo munani za FPR bazambaza ikintu akabona atazabishobora bahise uwo mwanya bashyiraho itegeko rivuga ngo pansiyo abantu bajya muri pansiyo bagomba kugira imyaka 55 bakajya muri pansiyo ubwo abo banyamuryango bakomeye ba FPR benshi cyane abakoraga muri za banki abakoraga muri za minisiteri bose babajya muri pansiyo bose bamaze kujya muri pansiyo ubwo twajya mu 2005 na 56 bajya muri pansiyo bajya muri pansiyo nta bushobozi bafite bafite abana batoya bari mu mashuri bagira gute none batajya kwihugiraho ibya politiki bavamo noneho basimburwa n'abana batoya b'abasore n'inkumi babandi bumva yuko bagiye muri universite muri 2005 babona za diplome Dr. Kambanda yavuga ngo zitwa Merci Kagame bajya mu ngando baba bana bumva ko ari abana ba Kagame bakabona Kagame nk'umucunguzi wabo ibyo rero byabaye mu gisipire babakada bakomeye cyane abantu b'abanyamuryango bakomeye cyane abacuruzi barabahombya abantu bose bari bazi Kagame ninde bazi FPR ni iki bose bajya ku ruhande baratindahara abamwe bava mu Rwanda bajya hanze bari za Burayi bari za Amerika bari za Uganda bari Burundi mbese bari mu bihugu bitandukanye abandi bagwa mu Rwanda ariko n'abantu batariho babakene cyane batagize n'icyo bari cyo ibyo byabaye mu gisivile byatangiye kuba no mu gisirikare biba no mu gipolisi aba ofisiye bakuru mu gisirikare bagenda bajya ku ruhande abahanga abafite amazina akomeye agenda bashyira ku ruhande kugira ngo azashyire aze implementing amazina ibyo ashaka nta umubaza ngo se ibi ngibi ko atari byo abantu agenda ariko mu gisirikare no mu gipolisi ntabwo byoroshye gufata abantu icyarimwe ngo ushyire itegeko rikuraho bakajyaho abandi kuko igisirikare kigira ukuntu gifite ukuntu kiremye bagenda bakuramo umwe asimburwa n'undi ubundi mu gisirikare uko bigenda promotion itangwa ukurikije imyaka umuntu aba afite aba ofisiyeri baritereneye kuva kuri garade rya lietona suriyetona ubaye suriyetona uburangije kwiga kwa suriyetona nyuma y'umwaka umwe y'amezi atandatu bahita babazamura bakagira abalietona iyo babona mu by'ukuri barashoboye gukora neza hafi ya bose babagira abalietona ibyo rero kugira ngo uve kuri lietona ujye kuri kapiteni ugomba kuba umaze imyaka ine ayo ni amategeko aba ari muri sitati za gisirikare kandi hafi ku isi yose kuva kuri kapiteni ujya kuri meja ugomba kuba umaze imyaka itanu mu gisirikare kuva kuri meja ujya kuri lefutenanti kano ugomba kuba umaze itanu lefutenanti kano tu kano ni iyindi itanu kuzamura kereka kuri genereyo ni ranki politike buriya bashobora kuyiguha uri lefutenanti genero nyuma y'imyaka ibiri umwaka umwe imyaka icumi icyo gihe bayiguha bakurikije icyo bagushakaho igisirikare rero Kagame we uko ashaka kugikora mu buryo bumeze gutya we ubundi hari ikintu bita amakampani ni inaha muri Amerika aba hari ahantu hose kuza hari amakampani ya sekirite usanga batriningi abantu bakaba sekirite bakarinda amabanki bakarinda amakampani y'ubucuruzi akomeye bakarinda amago y'abantu iyo kampani beri y'umuntu ku giti cye afata umuntu akamuha akazi igihe ashake akamurukana igihe ashake akamupromotinga akavuga ati uyu munsi ubaye supervisor yaba ari supervisor bwacyo ati baho singushaka wakoze nabi ntawe umubaza igisirikare ubundi ntabwo ari yakabaye institution igenda ku mategeko yanditse ariko ibireba ntabwo bigira ibyo ngibyo nacyo rero hari ushaka kugitwara muri rwa rwego rw'abasivili afata abantu bazi Kagame afata abantu bazi FPR afate n'abantu byibura baba barabanye n'abantu bari bazi Kagame bose bagomba kuba mu nzira agasigaza abantu bazi babona Kagame nk'igitangaza nk'umuntu udasanzwe nk'umuntu wayoboye urugamba wenyine nk'umuntu mbese impanga ya Yezu nk'uko bamuri cyavuze ngo ni impanga ya Yezu rumva bamufate nk'umuntu udasanzwe nabo basigare bashaka abo basigaye rero n'abariya bari hariya ubona babariya abajenerali bari hariya bariya nabo ni igihe gito cyane bariya bagomba kuvamo bose kuba kandi kavamo na nabi nabi cyane hagasigara abo ngabo abo ba karoretwa wumva kuko nka karoretwa ntazi Kagame ntahamuzi inama ya 1994 yarangiye karoretwa ari umusirikare muto cyane yarezwe tubisukanya ngo ntabwo yari n'abisukanya ntiyari anamuzi ahari urumva nta muntu nabari abaruki abo bana bose no bazira bazamuka nabantu kagame n'igisikare bashaka gutegura cye ntago mbizi yuko ari niki ase jero buru buranye mva
ndakumva neza ndagukurikiye rwose
okay igisirikare wategura nacyo ndagira aho observation muratabike iri imbere mu mbabarire ariko arategura abasirikare ubuyobozi bw'ingabo butazagira n'umunsi n'umwe bubaza bati ibintu bikwiye kumera gutya niba abantu agomba avuga ati mukora iki akagikora atabajije nabo ubu ngubu niko bameze ariko we ubwo arabatinya aravuga ati abangaba bazi neza nk'abariya bose bari hariya bazi ko atigeze ayobora igisirikare atigeze ayobora urugamba bazi neza yuko yigwizaho ibintu baramuzi mbese bariya ntabashaka bariya arabareba akagira isesemi rero yishakira abo bana batoya abo basore bariho barageza za kadete ubungubu nka bariya abantu barageza za kadete ubu abazaye kuko nk'ubungubu n'abakora za kadete bakazirageza iyo ubareba nabo si abantu basanzwe abo rero nibo baba bashaka nibo Kagame ashaka nicyo gisirikare bashaka ntabwo mu gisirikare habaho ku isi gufata umusirikare ku ranka yariyo yose umuzamura ari umwe ibi murabona ko bimaze imyaka myinshi ine itanu Kagame azamura kanuzi nka batanu ukumva ngo babaye burigeri yanyinero bifite kano nka batatu ngo babaye kanuki ntabwo bibaho promotion ziba zihari zizwi abantu bari lefutenanti kano byibura hakazamura niba bari nk'ijana hakazamura nka 90 icumi ubwo bitwaye nabi biba biri muri za tatu byanditse buri muntu aba afite dosiye ye akavuga uyu muntu yafunzwe igihe kinini yakoze akazi nabi ubundi poromosho ntabwo ari faveri ni duruwa y'umuofisiye ni duruwa y'umusirikare mutoya so ibyo rero ahangaha we abikora nk'aho ariho ashugurikira umuntu kugira ngo amuhe garade runaka tugere nka karuhetwa karuhetwa ndi muri 2013 nibwo yari akiba majoro kuba amaze imyaka umunani majoro ubu yahombye kuba amaze ashigaje imyaka ibiri ngo abe kano byibura none urumva asimbutse imyaka umunani ibyo ntabwo bibaho mu gisirikare kandi ushobora kuzavuga kupromotinga umuntu ukamuha akazi runaka kajyanye na ranka kariya akazi bamuhaye ntabwo kajyanye na ranka kariya akazi n'umusivire yagakora apfa gukora umusivire wize usobanukiwe yagakora kandi hari akazi ka gisivire umuntu uwo ari wese yagakora ntabwo ari ngombwa na kapiteni yagakora ntabwo ari akajenerali ntabwo ari akasoruta ni akazi k'umuntu uwo ari we wese apfa kuba asobanukiwe gusa gusobanukirwa rero ntabwo ari ibya gisirikare biriya ni akazi ko muri minisiteri gasanzwe urumva rero ntabwo yabaye promoted kubera akazi ntabwo rero urumva yabaye promoted kubera ko afite ikindi kintu baramushakamo kuko ubundi yari umuntu akomeye cyane yari umuntu muri perezidansi ariwe akora akazi gakomeye ngo yari ishinzwe
private secretary wa Kagame
ariko baza kumuhana ubundi ikosa yakoze yaza kuba atari umuntu yaza ko ari umuntu nk'umusirikare uzwi wa kera ubungubu abafunze bari hamwe n'abatoma ikosa yakoze yagiye gusura mushiki we ariwe mugore wa Ndahiro kandi Ndahiro yaraciwe adakwiye gusurwa undeje gusura ajya kubasura ibyo ni byo byatumye bamukura muri perezidansi nabi cyane bamutwara muri diviziyo kujya gushingwa ibikorwa bya gisirikare muri diviziyo ya kabiri
nkurogoye aho ngaho gato dupozinge gato kuko ibyo bintu biba bikomeye bivuze ko Karuretwa adafite uburenganzira bwo kureba mushiki we kuganira na mushiki we kuba yajya mu minsi mikuru y'abana babatijwe bakomejwe kuba yajya kubasura nicyo ushaka kumbwira ko aricyo cyatumye bamuvana muri uriya mwanya
yes ibyo ngibyo rega niko hariya bimeze niba umuntu bamuciye akakuriya baciye Ndahiro nk'uko ba kereka tuvuge Ndahiro niwe tuvuge ngo bari ko n'abandi twabavuga nkuko baciye indahiro bakavuga ati nta murwa yemere nta kumusura ni ukuvuga ngo niyo yaba ari sibukwe ntabwo yahagera niba aramutse ahageze aragira ikibazo kidasanzwe kero twero we yumvaga bari abana n'abana baba barakuze neza bategeze bagira ubutinde bakuriramwo babona bari abantu bari bameze neza baba muri Congo bameze neza cyane nta kibazo bigeze bagira urumva we ntabwo yari yumvaga ibintu yari yaguye gusura aho gusura mushiki we ntabwo yumvaga bitabaho agiye rero bari bamuhitanye kumwohereza kure muri divizio na poste yagiye gukora cyari igihano gikomeye cyane kuko baramumanuye cyane mundi buriya akazi yakoraga yari ra minisitiri noneho bamutwara kujya kuba anda y'abantu mbese yagiye hasi ya batalion command na kure rwose akazi yagiye gukora cyangwa tugiye mu bya civile niba yari kuri ra minisitiri noneho yagiye hasi ya meya w'akarere urumva ko ariko buriya kwari ukumukanda baramukanda amaze gukamirika baramugarura buriya bafite akazi rero ahubwo Kagame ashaka kumuha mu gihe cyaba buriya nk'abasigaye hariya bakuru be barabibona baranabibona vuba baranabibona cyane ntimuzabatagaze mwumvise mu mwaka utaha habaye meya jenero aka minisitiri w'ingabo cyangwa se akagira umwe muri bariya bantu bo mu ngabo bariya ba Steve Rutafu umwe asimbura kuko barimo ntabwo Kagame bashaka ntabwo ashaka mugambage wasimbuye ibengera ntamushaka pepe weranamureba bafite izezeme burijwe kuko mugambage aramuzi ntashaka abo bakazura ntabazi ntabashaka ntashaka abo bamupenze abo sinzi n'abandi barimo hariya sinzi nabibuka bamubaraka muganga nka muganga we rwose urenda arabyina avamo cyane rwose kandi nabo barabizi so nguko rero uko karetwa bariho bamuzamura na buriya wundi witwa Ruki hari n'abandi buriya batu cyane babaye bakorera ejo bundi batagomba kuba bakazamutse ni igisigaye ho akora rero no mu gipolisi ruko kuko hari babikora impa yewe rero nka bandi serize tugiye kujya kandi agatekerezo mu bitekereze cyane simvuze ngo ni ukuri ariko mu bitekereze cyane mwumvise amagambo James yavuze ejo bundi ku byerekeranye na 2024 n'iby'amatora n'ibiki byose bya 2024 nabonye aritike yo mu kinyamakuru cyitwa igihe.com nacyo kiza nawe kivuga gutyo mfite impungenge cyangwa ndibaza ntabwo ari impungenge ibona kibi ntabwiye ndibaza yuko Kagame yumva ko ashobora kutaziyamamaza next iyi manda itaha niba babibona gutyo bakaba bari bategura uzamusimbura Kagame ntabwo yasimbuka n'umuntu uwo ari we wese kuko azi ko wamusimbura ari umuntu ari strong gatoya Kagame yagira ibibazo akaba ashobora gutegura umuntu ari izo ngabo ari abapolisi ari n'abasivile bari mu myanya bagomba gukomera amashyi bamubona nk'umucunguzi wabo nawe agomba kandi akababona yuko ari umuntu uri mutoya muri politike uri mutoya mu bintu byinshi
niba mbyumva neza urashaka kuvuga iri article yasohotse ejo hashize ivuga ngo ihurizo ritegereje abanyarwanda muri 2024
yes iriya muyisomye neza ukumva akantu kandi barize ku magambo kabarebe yavuze ubona ko hari akantu kari hariya kandi ubona ko Kagame nanongere hari akantu wigeze kuvuga uti Kagame yakuyeho agapfukamunwa Kagame kuko se yakuyeho yiyerekana nawe azi neza hari yuko abantu n'abari imbere bamukekaga bakeka ibintu byinshi bamwe bazaho ibintu byinshi akatanye ntabwo ubundi perezida yakwiye kujya hari imbere ngo nakuyeho agapfukamunwa buri byigisi n'abandi bose barakambaye okay hariho utubazo hari zitametiriza ariko ngewe ndibaza ngo
kwibaza ngo ese perezida birakwiye ko avuga ati uyu nguyu uri hano imbere yanjye ni njyewe kugira ngo mutagire impungenge ko yaba atari njyewe ese birakwiye ko yisobanura imbere y'abandi bayobozi kandi azi ko ari we
exactement ntabwo kuko nta muyobozi uri hariya muri parliament ushidikanya ko Perezida Kagame adahari niba wajya kwisobanura imbere yabo kubera iki kabarebe yataje kuzana ibigambo bingana kuriya abwira urubyiruko kubera iki ntabwo biriya bintu kabare ashobora kubivuga nudasi kondisiyo arimo uyu munsi ashobora kubivuga na Karugarama yabigerageje kubivuga ibyamuhaye yarabibonye umudogiteri witwa Munyandabutsa Munyandabutsa ndeze ntabwo ndyibutsa yari umudogiteri w'umuhanga cyane nawe yavuze amagambo nk'aya
harya ntabwo yari yaritabye Imana aracyariho
yitwaga Nasoni Munyandabutsa baramwishe yaba yakivuga ko Kagame adakwiye kwiyamamaza biki n'ibiki uwo muntu yarapfuye urebye mucyo mukenda we yazize ibyo ngibyo yivugira we yati Kagame ni umuhanga ntabwo ashobora gukora amakosa yo kujya kwiyamamaza bavuga ino samare ariko ko Kagame yari afite indi gahunda yabivuze mu cyuko yapfuye murakuzi mwese ntabwo rero kabarebe abantu bapfuye yari abize uburyo bapfuye yagize n'uruhare mu mpfu zabo ntabwo ashobora gukora ikosa ryo kutajya kuvuga amagambo nk'ariya nuko afite icyazi so bariho barategura rero abantu bashobora kuzasapotinga umukandida mushya uzaba ari très faible mu bintu byinshi mushya cyane muri politike niko agiye mbitekereza ariko azaza abantu bose bari munsi mu bitekerezo mu bintu byose niko jyewe nabitekereza sino ntabwo igisiga ko kiro gikorwa na kampani sekirite ntabwo yikora kuriya ni ibintu jyewe numva birengeje kwemera serije ndumva nayo narizangira iperezidantiboze ubwo hari akabazo mwambaza hasigaye murakoze cyane
urakoze ubivuze neza ahubwo nkeka ko ari twe basubiza raditahuka mu kiganiro cy'amateka n'ubucamanza kuko ubushize twashimangiye ko Kagame adashobora gupresenta kandidatire muri komisiyo y'amatora avuga yuko aje nk'umukandida mushya kuko n'itegeko nshinga ryavuguruwe ryo mu mwaka 2023 ryavuguruwe mu mwaka 2025 rivuga yuko nta muntu ushobora kurenza manda ebyiri judge cyangwa jije Valentin akageza akaba arabishimangiye ubushize ati Kagame azaza muri 2024 nkande najya gutanga kandidatire muri komisiyo y'amatora azavuga yuko rwose aje ari umukandida utarayoboye u Rwanda manda y'imyaka itatu ibi rero ubona kabare barimo kuvuga aha ngaha naba ni ugutegura abanyarwanda mwazabona utundi duseke muri 2024 kuko itegeko nshinga mwari ngo twabivuze muri cya kiganiro twagiranye mu byumweru bibiri n'umucamanza Valentin yaravuze ati ndibaza uko bizagera muri 2024 Kagame azajya muri komisiyo y'amatora ate avuga ati nje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda kandi itegeko nshinga ryavuguruwe rivuga yuko nta muntu ushobora kuyobora u Rwanda manda zirenze ebyiri mu gihe azaba aje muri manda eshatu iyi ngingo nagira ngo mbere y'uko ngusezera ko turajya ku zindi mu kanya mbanze nakire Abdulkarim ni comment wenda na observation gushimangira ibyo comrade Rutayemba avuze ukaba wenda aricyo wabivugaho mbere y'uko niba ari n'akabazo twashimangira cyangwa twakwerabura neza mbere y'uko mushimira kuba adufashije kuri iyi ngingo ngende uva ntakenera mubaza kuko icy'ingenzi yagisobanuye kuri Karuretwa ariko nawe namwe mufite ibibazo wenda mwashimangira cyangwa icyo mwamubaza ngaho
urakoze cyane Serge nshimire Major Rutayomba ibyo asobanuye ndemeranya nawe uko atanze amateka y'ukuntu Kagame yasezereye abari bagenzi be mbese abarwanya urugamba abatashoboye gusezerera yarabishe yarabandagaje yagize ibiki kandi bivuze neza ntabwo ari abasirikare gusa harimo abantu b'abacuruzi abantu bose bo muri FPR bazi umugabo w'umukire watanze ibyo wahagaritse ibyo byose akitangira urugamba witwa Haji Haruna Kalimba yari umukire cyane ariko aravuga ati ngiye nanjye ngomba kugenda nkakora iki mbese niwe wari ushinzwe logistics ya FPR yose ibintu byarabita yari afite amakamyo menshi cyane arenga 30 y'amatrera Mombasa arabitaraza ashaka yuko nawe ya identity ye nyine aharana identity ariko ubu ngubu ntashobora kuvuga ubanza baramuhaye honorary captain niba nibuka neza ariko byagarukiye aho ubu yaratakaye ni mukuru w'uriya Haruna Sekoko we yari umutandiboyi w'amakamyo kera Esther itaratera iteye rero yawe mushoferi wa Kagame. Abo bana rero nk'uko bivuze ni abana bato cyane bari ama escort barangije bahita bakora iki Kigali maze gufatwa bahita bajya I Butare kwiga urabona rero ko arimo kuzamura nibo wa mugani ba Messi Kagame challenge ahiri rero njyaho aho mbonera ikubyo Kagame arimo
kumurejani yemera gato ari unyandikiye ati kuzamura abantu bato nta kosa ririmo ahubwo ikibazo no kumenya ngo speed bazamukiraho bakurikiza protocol irebana n'amabwiriza ya gisirikare ngiye niho mfite impungenge kuba karuretwa yazamuka nibyo ariko akurikiza iyarishi abandi bose bagenderamo
Serge icyo kuzamura abantu wari we wese abaye abimerita nta kibazo ariko nkuko major utemba yokubwenye ntago mbizi neza ntago nigeze mba umusirikare hari procedure bigomba gukurikira hari n'uburyo bikorwa nanjye nibwo bwa mbere nabona bazamura umuntu umwe gusa ngo bayunguye so ariko tuzi neza yuko bishimangira yuko igisirikare cy'u Rwanda yandura bwa ngo ni professional ame kitakiri professional ubwo cyabaye igisirikare cy'umuntu ni cy'umuntu witwa Kagame icyo ni icya mbere ariko noneho ikindi gikomeye cyane ni ibintu birimo kutugaragariza yuko mu Rwanda ni wa mugani ngo urukwavu rushaje kera baravuga ngo urukwavu rushaje bararurya urwo mugani urawuzi Serije
bararurya cyangwa rukagonga abana
bararurya mu banyarwanda baravuga ngo urukwavu iyo rushaje bararwica cyangwa se nyine kurwica bamaze kurwica bararurya ariko ubundi mu by'ukuri rwakabaye rwonka abo bana ibino bihugu ubona bifite bikuze bigize icyubanza ubona no muri Amerika aho ngaho abantu bakoze baba muri baba sivili muri politike nibo baza gutanga iyi ibintu bya sopanye cyangwa bagiye iki nibo bibaza nibo banalizi ba analysis baza bagatanga uko ibintu bigomba kugenda bakanakebura mu gisirikare abasirikare nibo bahamagara ubanza ubona ku mateleviziyo nayo yose nibo baza bagakebura bati ibi ngibi byakosheje bigomba kugenda bityo mu Rwanda biranyuranye iyo ushaje urafungwa uriya mugabo wumvise uwo mugabo wumvise major utemba kubwiye Dr. Emmanuel Ndahiro ni muramu wa Karetwa nubwo nyine iwabo bari bameze neza yagiye kujya kwa Kagame kubera Dr. Emmanuel Ndahiro igihe nawe yari advisor wa Kagame amuri na bugufi naho abereye na ntuza umukuru wa national security NISS next time ariko ubu uri yagiye mu byago bamuca kuri Karetwa abana bamubwiye bati turashaka kujya kureba tante nyine mukandahiro turashaka kujya kureba tante abana rero bamerera nabi arabatwaye rero bamufunga ibyumweru bibiri bagiye kumufungura nyine ajya hehe ariko bamufungiwe mu rugo bagiye kumufungura bamutwara muri division batakimwizera ubu nyine wa mugani bamugaruye urabona bakuyetinze position baramugaruye mushyizeho bamuje na rank ntabwo byari ngombwa kugira ngo bamupromotinge muri rank ariko biriya ni Kagame ushaka ngo amugarure none bamwizere amukorere date ye ubu azabikora ibyo azakora byose azabikora yivuye inyuma kuko cyagiye bamukanze yaravuze ati hano nari comfortable nari nzi ko nageze iyo njya ariko nanjye bishobora kumbera nk'uko babikoze muramu wanjye n'abandi bagenzi be bose so Serije uyu ni umukino Kagame akina wo kugira ngo uwamaze gukoresha urukwavu amaze kuvanamo icyo ashaka arwice nibyo yakoze Tom by'abagamba niwe wari boss wa bano bakaruretwa na nuriya n'uwo rucyumva bavuga usigaye ari umukuru wa special force nta bana bato cyane ariko gukura ntabwo ari ikibazo ariko uburyo mu buryo bakuramo n'uburyo batoneshwa ariko nabo bazaba nk'abandi anyway what goes around comes around nicyo abanyarwanda bakwiriye kumenya so icyo dukuramo ni ukureba ngo igisirikare ntabwo kikiri professional cyaba igisirikare cy'umuntu noneho n'ikindi rero ni bamushyiriyeho iki ngo ruzahuza ibikorwa bya gisirikare n'amahanga biravuga yuko Kagame yaryohewe igisirikare cy'u Rwanda kigiye kuzajya gikora nka biriya cyakoze Central Africa nkabiriya cyakoze Mozambique buriya baryohewe bazagenda babikora n'ahandi 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 ariko nyine wenda bizamuhira ariko ndizera yuko bitazamuhira kuko isiri maso irakamiye natwe ntabwo tugomba kubyemera abazishyura ingaruka bino bikorwa byose abazishyurwa ingaruka z'igisirikare cy'u Rwanda kudakora professional kandi barashyizemo imbaraga nyinshi n'amahanga zarashyizemo imbaraga nyinshi ngo professional n'abanyarwanda ntabwo tuzabyishyura soserije tugomba guhaguruka bino bintu tukabisobanurira abantu nabo basirikare tukabasobanurira bakabibona hakavamo ibintu byo kuvangura abana b'abanyarwanda aho uvangura ukavangura abapfu ukavangura abapfakazi ukavangura abapolisiye ukavangura abasirikare ugavangura abacuruzi ibi serije corruption iri mu Rwanda na nepotism na favoritism iri muri leta ya Kagame igomba gutera abanyarwanda imbaraga n'umujinya wo kuvuga ngo you know what bino bigomba guhagarara tukabihagarika urakoze cyane serije
urakoze cyane ntacyo narenzaho mureke tubigihe tuzabiganira mu bindi biganiro byacu ntabwo ari inkuru isaza Major Rutayomba nagira ngo rero ngushimire niba ufite izindi gahunda wakwigiramo wagenda ariko niba ushaka kuguma aha ukaba watanga ibitekerezo nabwo you welcome to stay ariko niba bitagukundiye wagenda sindi niba ari cyo ushimangira aho ngaho cyangwa tugumana cyangwa uhite wigendera mu zindi gahunda zawe
Serije murakoze narindi mu kazi ndumva nabashimira cyane ngashimira abagenzi banjye ngakomeza akazi nka bano banabashimira murakoze cyane
urakoze cyane mukomeze mugira imirimo byiza ariko ubwo igihe cyose wakumva ufite igitekerezo ntabwo ntiwezite kutaka ijambo reka rero tugushimire ku mwanya muduhaye munyemerere dushimire Major Rutayomba kuri iyi ngingo dufashijeho reka tujye ku ngingo ikurikira ni ingingo irebana n'ihutazwa ry'abanyarwanda biciye ariko mu bintu mu mishinga y'abanyamahanga ubu ikintu kirimo kuvuga muri iyi minsi ni u Rwanda ruvugwa ko rwatanze amasomo muri COP 26 cyangwa hariya muri Scotland ngo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ntabwo ndwanya abantu baharanira yuko ikirere cyacu cyangwa imihindagurikire yari ikwiye kwitabwaho ahubwo njyewe icyo mvuga tunagira ngo turebe ahangaha nk'abantu muri opozisiyo ni ukureba uburyo leta y'u Rwanda ihutaza abanyarwanda muri izi gahunda ziba zakozwe n'abanyamahanga ababibonye cyangwa ababikurikiye mwabonye ko u Rwanda ruri mu bihugu bizahabwa ziriya miliyoni ijana z'amapawundi igihugu cy'Ubwongereza kizatanga ni byiza ko abanyarwanda bayabona ariko se aya mafaranga iyo ageze mu Rwanda ajya hehe muribuka akarengane k'abaturage ngo batuye mu manegeka muribuka akarengane k'abaturage batuye ngo mu bishanga muribuka abaturage basenyerwa leta izitiri mugende bitewe n'uko mutuye ahantu hatemewe abo baturage bose bagenda Kagame yivugiye ati nta nicyo bari bakwiye kubabaza ntacyo bakwiye kubabaza kubera ko hano atuye nta muntu uhabwe kuhatura ni ikintu gikomeye cyane ndagira ngo rero mbere y'uko twinjira muri iyi nkuru hari ibintu ngira neza yavugiye hariya muri Scotland hari ibintu Mujamariya nawe yavuze ashimangira hariya anavuga ati Kagame niwe muntu watangije gahunda y'imodoka elektriki Kagame watangije gahunda y'imodoka elektriki amapikipiki elektriki kibazo utari ko Dr. Jean d'Arc Mujamariya yavuga Kagame watangije izo gahunda u Rwanda rukora izo modoka ubu twavuga tuti programme ya Tesla ni Kagame wayitangiye programme y'amapikipiki elektriki ni Kagame wayizanye ikintu Kagame akora ni ukujyara akifotoza akavuga ati ibingibi bijyanye na gahunda y'ikinyejana twiyemeje mu muryango w'abibumbye yo guhangana n'ingaruka z'ikirere iyo Kagame avuga ati tuzakira mu bikorwa ibi n'ibi n'ibi abanyamerika bati biracyahunga politiki amerika iti ntabwo tubyemera politiki y'abafaransa ati ntitubyemera abongera ntitubyemera abarusiya ntitubyemera mwabonye Biden avuga ko atumvikana na Putin kuri kino kibazo ari ugasanga u Rwanda rubaye champion yuko ngo ruzagabanya ibihumanya ikirere 38% ku ijana muri 2023 2030 makumyabiri mirongo itatu bakabaha amara ya mamiliyoni abaturage babanya he abari mu bishanga bigenda bite barabahutaza kandi Kagame yemera ko abaturage bahutazwa munyemerere kujya mu nyimo yumvikane ara Abdul Karim dufashe kumva uko politike opozisiyo ikwiye gukora kino kibazo ku banyarwanda bari hariya Kagame navuga ngo babigize politike ejo bundi nabonye abantu bafungwa mu Rwanda barimo Theoneste w'umubavu ibirego basomewe bavuze ko bari gukoresha abaturage ba Kangondo kwambara imipira ariko gakondo yabo Kangondo u Rwanda nirubohorwe n'ibiki byose Kagame navuga cyo kibazo cy'abaturage basenyerwa cyahinduye politiki ariko akemera ko nawe ubutegetsi bwe bwakigize politiki yiyama abantu basakuza ngo ku maradiyo aravuga ati ni mu biturekere nibigera ku gihe cyanyu namwe muzabikora uko mubishaka urumva yuko aremera ko bahutaza abanyarwanda ese twe muri opozisiyo turacyaza tukibona gito aya bamiliyoni abanyarwanda babona atagera ku baturage bigenda bite mesaje z'abanyarwanda ni iyi munyemere rero tunyarukire muri iyi nama byumvikane neza n'ikibazo kiri politike sindwanya abifuza yuko babungabunga ikirere cyangwa ibidukikije ariko si umuturage w'umunyarwanda we ahabwa akahe gaciro uhutanzwa buri munsi kandi ibihugu birane imishinga byo bigenda bigurujya mu kubyubahiriza munyemere duhera ngaha rero twumve ibyatangajwe na Ngirente ndabona audio ntayibona ariko mwihangane gato tuyishake kuko biraba byiza tumaze kumva ibyo Ngirente yavuze n'ibyo Mujamari yavuga biraduhishunga rino no kugira ngo tugane kuri iyi ngingo tumaze kumva polisi y'u Rwanda ishyira mu bikorwa ibintu by'abazungu ariko igahutaza abanyarwanda bikaba rero byagaragaza ko rwa Rwanda ntabwo ari rw'abanyarwanda ni Rwanda rw'abanyamahanga ni Rwanda
oya ntacyo twumva
nta kintu mwumva ndabona audio idakina munyemerere wenda tujye mu mwaka wa 2019 turebe niba twabona iyo audio yindi
abanyarwanda
iyo ni audio ni audio mwaka wa 2019 mu nama y'umushyikirano Kagame ashimangira ko abanyarwanda bahutazwa batuye mu bishanga no mu manegeka no twibaza izo miliyoni bahabwa wabonye ko igihugu cyagiyemo cyangwa miliyoni arenga ijana ayo mafaranga ajya hehe batajya mu baturage
abanyarwanda bamaze igihe bahura n'ibiza kubera muri iyi minsi ibijyanye n'ikirere n'imvura igwa nyinshi n'ibindi bihutaza abantu muri uko guhutaza abantu harimo abantu b'ingeri zitandukanye bishobora guhutaza abantu batuye aho bakwiriye kuba batuye n'ubundi hagenewe guturwa ushobora no guhutaza abantu batuye aho badakwiriye kuba batuye ndetse ibyo nibyo bigorana kurusha muri ibi bihe by'imvura imvura iguye ari nyinshi akaza imyuzure urumva ko uwo biheraho ari uri mu gishanga ari uri mu nkombe birumvikana ariko n'ubundi igishanga ntabwo gikwiye kuba gituwemo ntabwo igishanga giturwamo maze imyaka itari mike bivugwa nta bantu bakwiriye kuba batura mu gishanga mu bishanga abandi batuye mu manegeka nabyo iyo bigaragara ko muri ayo manegeka imvura nigwa nyinshi nk'uko igendwa cyangwa yaguye bikagaragara ko abantu bazahutazwa bazabura ubuzima bwabo bazabura ibyabo ubundi abo bantu barimurwa bagashyirwa ahandi nabo bakwiye kuba bahatuye
numva rero ko ibyago dufite ibyo biza biraza bigahitana abatuye aho bakwiriye kuba batuye hazima bigahitana n'ababandi badakwiriye kuba batuyeho bibasanga ariko bose ni abanyarwanda ni abacu turabashinzwe abanyarwanda abantu bacu imiryango yacu iki kibazo rero kizakemuka gite kuko kimaze igihe kinini kimaze igihe kirekire kivugwa gisubirwamo ndetse rimwe kutagikemura bikumvikana abantu bakubwira ngo kugira ngo tugikemure ni ukuzimura abantu tukabashyiraho bakwiye kuba batuye kujya kubimura bishaka amikoro yabo bafite abenshi badafite cyangwa se leta igashyiramo uburyo ifasha kugira ngo bimuke bajye aho bakwiye kuba batuye byombi rero ntabwo bikorwa neza uko babikwiye umuntu agirira ibyago mu gishanga cyangwa ajya kwimurwa mu gishanga kuko akwiye kuba atari batuye icya mbere akakubwira ngo aho ngaho atuye mu gishanga barahamuhaye yahawe n'inzego z'ubuyobozi abenshi muri hano mwebwe koko mwahaye abantu ibishanga kujya kubituramo wajya kumuvanamo umutwara ahandi akakubwira ko adashaka kuhava kubera ko yahahawe cyangwa se akakubwira ko niba ugiye kuhamuvana ugomba kumwishyura kugira ngo twumvikane aho ngaho muri mwebwe abayobozi bari hano ujya gutanga igishanga guturwamo abihera hehe igishanga ni icyande igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babituremo bahera he ndashaka ko tuza kubiganira tukabyumva ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa n'ahange murabanza mu nyishyure barakwishyurira ibitari ibyawe gute barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute barabikwishyurira gute uragiye wubatse mu muhanda baza kugusenyera uti muranyishyura barakwishyura se barakwiye kuba uri mu muhanda barakwiye kuba wubaka mu muhanda ariko noneho ibyo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho amafuti yabo ibyo bakoze bidahwitse ariko noneho akarere adafite umuyobozi ni akahe mirenge tugari aho abayobozi bataba ni hehe niba abo bayobozi bahari ahantu hose umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumbwira ngo imuka ati nimunyishyure uwo muyobozi aba akora iki aba ayobora ibiki cyangwa se niba uriya muturage yavuze ngo yarahahawe umba kwera hahawe n'ubuyobozi ubwo buyobozi bwahamuhaye bute iyo bamuha ahandi hantu iyo bamushakira ahandi hantu hazima akaba ariho bamuha bajya kumuha mu gishanga kubera iki reka ndangize rero ku kintu kimwe kuri ibyo ngibyo iyo mbona biri mu binyamakuru ahantu hose n'ibintu ngira ngo nka bitatu mbere cyari ukunenga abo bayobozi abayobozi ariko noneho bikaba bose biraza kuba bose ndabisobanura abayobozi bose nuko abantu baragiye barasenyewe nibyo kuko bavanwaho bari badakwiriye kuba bari babikoze cyangwa babiyoboye barimo n'abaminisitiri barakora ibintu sinumva impamvu batumva ko bakwiriye kuba basobanura bagasobanurira abo babikorera bagasobanurira n'abandi babibona kugira ngo bumve igikorwa icyo ari cyo babuzwa n'iki kubisobanura abayobozi mubuzwa n'iki gusobanura ibintu nk'ibyo biba bifite ingaruka kuko bifite ingaruka ku bantu bifite n'ingaruka ku bantu benshi ntabwo ari bake byarangiza rero bikajya mu politiki bikajyamo amarangamutima bikajya mu by'ukuri bigashobora no kuba byaduhungabanyiriza umutekano twari dufite kuki mwakora ibintu mutyo ikibazo cyo gusobanura ibyo mukora kandi biba biri ku mugaragaro ngo byumvikane impamvu bikora byaba ari iki habuze iki ibyo nabyo birashaka amikoro angana iki ko bishaka kubitekereza gusa ukabisobanura cyakabiri abo bantu mu by'ukuri ikibanza uko bimurwa kwa mbere ikibanza kuhabimura nta nubwo ari ubuyobozi nk'ubwo navugaga ibyo n'ibindi babanza kwimurwa n'ibiza bimurwa n'imyuzure bimurwa n'ubutaka bugenda bukabatwara ni ukuvuga rero ngo hari abantu b'ingeri ebyiri imwe ni abantu bakwiriye kwimuka cyangwa kwimurwa ariko bari bafite ibyangombwa kandi bari batuye ahantu ubundi hakwiye guturwa ariko hafite ibibazo runaka abo ngabo nibyo bahabwa indishyi uko bigenda murabibara mukareba nabyo ku buryo ari ugufasha kurusha ikindi icyo ari cyo cyose naho ubundi niyo habarekeye ahubwo bitoke ngaho hagumye
aditahuka mutwihangane dufite ikibazo cya tekinike ari Abdulkarim audio urayumva nubwo itarangiye ni uko Kagame yemerera ko abanyarwanda bakwiye guceceka abavuga kuri kino kibazo agashinja ubuyobozi bwe ko buteza akajagari muri kino kibazo amafaranga amamiliyoni wayumvise nagira ngo mpe mufashe ijambo wenda hari indi audio ndibugarukeho niba munyumva ijambo ryanyu
Serije urakoze cyane Serije dukosoremo gatoya ntabwo u Rwanda baruhaye amapawundi miliyoni ijana
ni ibihugu nabwo
UK miliyoni ijana yatanze ni za task force y'ibihugu bitanu bigizwe Fiji izaba ariyo co-chair na UK bigizwe na Bangladesh bigizwe na Uganda igizwe na Jamaica hakabamo n'u Rwanda mbese n'ibihugu bikennye UK ishaka kuzakoresha kugira ngo bari bazajya bajya gusaba abiyemeje kuzatanga amafaranga baha ibihugu bikennye kuyabasaba kuko biyemeje ko buri mwaka bazajya batanga biliyoni z'amadolari ijana kuva bemera yuko bazitanga ubanza ari Paris nta kintu bigeze ntago bigeze batanga nkuko bakaba babitanga ubu rero iyo UK agashyazanyemo ni ukuvuga ngo biga uburyo haba e task force urumva yuko n'ibihugu bikennye bigomba kureba ukuntu byayasabiriza bajya muri COP 26 mu kwezi kwa gatatu bamaze igihe nibwo icyo gitekerezo cyaje bashakisha aba volontiers abantu baza bakavuga batereka dufatanye namwe twaba twagaragaza bakagira Fiji niyo yabaye ya mbere kuko Fiji nyine yo uzi ko igira imyuzure iyo iri affected directly hanyuma rero n'ibindi biziramo urumva u Rwanda rero ntabwo rwakikanwa niko rwabonye burya no muri Millennium Development Goals mu buryo bwo gusabiriza za World Bank n'ibindi bihugu niko Kagame cyangwa u Rwanda rwabaye co-chair niko Kagame yatangiye kujya aba co-chair muri biriya bya by'imfashanyo bahaga ibihugu bikennye Roni yari yaremeje ko igomba kubaha muri za ntuza za 15 goals bari barashyizeho 15 byaramufashije cyane rero no muri rero buriya bagomba kuba bababaye kuba batabaye ba co-chair naho ubundi wabashaka ibintu yajyamo agasabiramo amafaranga iyo task force rero kugira ngo ushobore gukora mu buryo bwo kuzagira office mu buryo bwo kuzajya bagenda mu buryo byo gukora secretariat n'ibiki niho UK yashyize miliyoni ijana z'amapound ntabwo ari ukuzi u Rwanda narwo nk'ibindi bihugu bizabibona kubera ziriya pledge z'abandi basabye maze kuvuga ibyo rero Serge igikuru kimeze gite wabivuze ariko bishimangirwa u Rwanda cyangwa Kagame n'ushobora kwigisha abandi cyangwa kigamba yuko ariwe champion wa climate change ariwe wazanye kugabanya kwangiza umwuka CO2 mu birere icyambere na mbere modo y'u Rwanda bacyuze inzu y'ubucuruzi yonyine ihinyuza ibyo barimo kuvuga ni modo yiherero u Rwanda rwashyize amafaranga menshi cyane muri Rwanda Day uzi neza yuko indege ari cyo kintu cya mbere mbese kiroga ikirere cyacu icyo ni icya mbere icya kabiri u Rwanda rwashyize imbere ibyo bita tourism muri rwego rwa visiti u Rwanda iyo turizimu abantu baza mu Rwanda ntabwo bayishyize ngo nibura ibe abanyarwanda ubwabo abaro bajya gusura ibikorwa byabo kuko abanyarwanda barabakenesheje ahubwo ni abanyamahanga kuza umunyamahanga rero kuza mu Rwanda bivuga yuko aba ari bukavaringe mayiro nyinshi cyane therefore abagenda abayongera kuri carbon footprint ya buri mukerarugendo aba ari nini cyane Serge n'abanyarwanda batwumva ntabwo Kagame yaza ngo yigambe ati ngiye ndi champion w'ibi kandi we modo ye aho ashingiye iterambere rye rishingiye mu gutuma abantu bagenda cyane kugira ngo baze mu Rwanda bazanasubire naho baturutse so ibyo byose ibintu bipfuye icyo ni icya kabiri icya gatatu Kagame ubwo afite indege zingahe yahagurutse agendana indege zingahe umuntu uvuga ngo aragira ni champion wa climate change ntabwo yakabaye afite private jet yonyine agenda yakaba agenda muri nibura muri public transport mu ndege zisanzwe ariko noneho ntabwo yakabaye agenda n'indege ebyiri cyangwa eshatu tuzi zigenda zimuherekeje nkuko wabonye ajya itare yaraherekejwe na Gulf Stream ebyiri zangiza ikirere bikabije tugaruke mu Rwanda ubwako Kagame yahagurutse arimo kugenda mu Rwanda agenda n'imodoka zingahe ziba zimuhekeje ziba zinywa amavuta angana te n'imodoka zifite moteri zingana zite n'ibiki so Serge iyo uri kuvuga ngo Kagame imodoka agenderamo ni electric car ariko nayo ikaba imwe cyangwa ebyiri wavuga ngo ubwo ngubwo akakora iki arashyira imbere ni champion wa climate change none hari ikindi gikomeye cyane cyanatumye Amerika imufatira ibihano Serije muri ibi bintu bya climate change bavuga yuko tugomba kuri recycling ntitwangize dukora ibintu bishya kuko buri kintu gishya ukoze yaba ari umwenda mushya ukoze yaba ari igishya ukoze uba urimo kwangiza ikirere hari aho babikorera aho babagira iki ariko kagame tuzi ko yaciye caguwa n'abakoresha caguwa nubwo wenda baba bivanye ahandi hanze nta buryo hari ukuntu baba bakiza ikirere recycling ni ikintu gikomeye cyane muri indwanya y'ikirere kuko mukoresha material nkeya kuko izari zisanzwe mu bamuzi sharing so ubwo ni ubuntu buke cyane Serije ngiye nkwereka yuko Kagame ibyo arimo kuvuga arimo kubeshya none nsoza uzareba abayobozi ba Kagame bose mbere na mbere n'ikibabaho bagomba kubaha za viwiti bazita viwiti siko bazita Serije
viwiti yes
viwiti bivuze iki four wheel drive is it cyangwa ni V8
ni wowe ukora mu bintu bya manufacturing y'imodoka
iriya moteri igifaransa ntabwo mbizi iyo bari kuba bagenza mini cyangwa bagenza i3 cyangwa ix ubwo BMW niyo nkoramo bakabaye bari muri electric ariko Kagame agendera muri Range Rover iratwika inywa iri ni vi banzi yagendera muri V10 cyangwa V12 ikoresha amavuta menshi cyane kandi ntabwo agendera muri imwe so ibi byose rero Serije bikwereka umuntu ububeshyi noneho dusubire ku cyo bavuze ngo wabivuzeho ariko noneho mbishimangire icyo bavuze ngo bakora ngo bafite ngo imodoka amenye ngo niwe wazanye electric impigipiki z'amashanyarazi n'imodoka z'amashanyarazi Serije ubuse we navuga atyo Perezida Museveni wa Uganda avuga iki we washyizeho gahunda agashyiraho n'amafaranga yuko bagomba gukora amabise ayo bita Kayihura azajya akorera ku mashanyarazi buye yashyizeho uruganda barimo kuriha amafaranga barimo kurusapotinga kugira ngo rukore amabise azajya atwara abantu akorera ku mashanyarazi
biranakora
ariko byaratangiye so urumva rero ni kwa kwigamba mu bintu bidafite akamaro ariko noneho tugiye kuri facts nyazo u Rwanda uretse Kagame nyine ugenda ubyongera kuri ibyo ngiye mvuga pa person ntabwo twaka iyo Kagame yari kuba ari umuntu witwara neza ntaje muri iyo modeli yo kugira ngo azane ba mukerarugendo bakore mayiro nyinshi cyane bakore carbon footprint nini cyane ajye mu gushora mu ndege nabyo uziko ziba zifite amafaranga kandi ziba zigenda nta bantu zifite ariko uburyo ziba zangiza ikirere yakabaye ahubwo gahunda ye ariyo guteza mbere na mbere abanyarwanda imbere hanyuma abatuwarisiti bakaba abatuwarisiti b'abanyarwanda b'umwimerere b'abanyarwanda ikindi Serije muzi ko Kagame nka Nyungwe ariwe agiye kujya kubaka aya mahoteli Nyungwe yakabaye ari reserve nta muntu ugomba kujyayo
nyemerera gato ko audio ya mbere yari yanze kugira ngo wenda ubyiyumvire bigende record bitangazwa na Ngirente ndetse na Jean d'Arc hariya Scotland bavuga ukuntu u Rwanda rwabaye champion rushaka gutanga amasomo ariko tuzi no kugaruka kuri kintu cyo guhutaza umunyarwanda kuko niyo purpose y'iki kiganiro amafaranga babona adahabwa abanyarwanda ngo bimurwe bajyanwe aho bakwiye kubajya reba imyaka imaze ku baturage ba Kangondo nshimye ko wabisobanuye neza kuko iriya ari amamiliyoni igihugu cyacu kizatanga ni menshi ariko u Rwanda narwo ruravuga yuko ngo rukeneye biliyoni zigera kandebe u Rwanda ruvuga ko rukeneye biliyoni zigera kuri 11 Urwanda rukeneye miliyari zisaga 11 z'amadolari kugira ngo rushyire mu bikorwa ingamba ziri hagati ya gahunda kurwanya ihungabanya ikirere hagati ya 2021 na 2030 mu rwego rwo kugabanya guhungabanya guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Biteganyijwe ko miliyari enye cyangwa eshanu mpuzarandusoma z'amadolari azakomoka mu Rwanda mfite urebye n'icyo bashaka kuvuga ahangaha mu gihe miliyari eshatu azava hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uko amafaranga yaba angana kose, umuturage niba atimurwa mu buryo bwemewe ngo ahabwe ingurane agende, ibyo ntacyo bivuze. Kandi Kagame arashimangira yuko abayobozi bahutaza abaturage. Aya mamiliyoni babona ajyahe? Kuko na Kangondo n'urugero turimo kuvuga ahangaha. Niyo mpamvu yisigaye nahise ajyaho kugira ngo twemerekane ko abaturage barahutazwa, Kagame arabyemera, barajya Scotland bakabivuga. Uko babaha amafaranga angana kose ariko atajya mu baturage, ajyahe? Wambwira ko aya mamiliyari ngo ari ugutera amashyamba, aya mamiliyari ni ugutera indabo, aya mamiliyari ni uguca amasashi, mu gihe nta muturage uhabwa ingurane ngo yimuke. Ahubwo Kagame avuga ngo bageze aho hose bati ati nubwo tutabaha ingurane bagende, ngo imisozi izabaridukira, amazi azabavana, inkago zizabatwara. Urumva ko rero we aho atuye yahageze ati umuturage arafite ubutaka byumvikane, uyu munsi asigaye ari mu manegeka, bamwirukana buri munsi, abageze bamwirukana buri munsi. Ni ikintu gikomeye cyane kuri politiki y'igihugu cyacu twifuza. Ariko reka turebe ahangaha ibyo nakubwiraga, twumve Sinyehe na Mujamariya ibyo babeshya abazungu basaba ariya amafaranga mu bihugu by'i Burayi.
Ngirente yavuze ko u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ari nako rutanga umusanzu warwo mu gukemura iki kibazo mu buryo burambye. Minisitiri w'intebe ibingibi yavugiye ku munsi w'ejo mu nama mpuzamahanga ya 26 ku mihindagurikire y'ikirere, inama ibera i Glasgow muri Scotland cyangwa se muri Ecosse. Minisitiri w'intebe Dr Edward Ngirente ari muri iyi nama izwi nka COP26 ahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma yari ifite insanganyamatsiko igira iti ibikorwa n'ubufatanye imyaka 10 y'ingirakamaro ku bayobozi b'isi. Minisitiri w'intebe Dr Edward Ngirente yagaragaje ko nubwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ari buri zo ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, u Rwanda rukomeje kwishakamo ibisubizo.
Rwanda like other developing countries is facing the severe impact on climate change.
Kimwe n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, u Rwanda rukomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'imihindagurikire y'ikirere. Isanisha n'iki kibazo ni ingenzi ku bihugu byugarijwe n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ingaruka z'ubushyuhe bwinshi mu isi. U Rwanda rukomeje guhangana n'ibyo bibazo rukoresheje ubushobozi buva imbere mu gihugu ndetse n'ahandi. Ariko uko byamera kose, nta gihugu na kimwe kiri mu nzira y'amajyambere kizashobora kugera ku ntego zacyo kidakeneye inkunga iturutse mu mahanga. Ibihugu bikize biyemeje gutanga miliyari 100 z'amadolari agahabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bibashe guhangana n'ingaruka z'ubumana z'ikirere. Ariko kugeza ubu aya mafaranga ntatangwa uko bikwiye. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga ko biteye impungenge nyuma y'imyaka 6 ishize hasinywa amasezerano ya
Paris.
Umwaka 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Paris ni wo mwaka uza ku mwanya wa 6 mu myaka isi yaranzwemo n'ubushyuhe bwinshi, kubimbato gukoresha ingufu z'ibicanwa n'ibindi bihumanya ikirere biraganisha ikiremwamuntu ku nkombe izaho kitazashobora kutivana. Ubu dufite amahitamo abiri gusa, turihagarika cyangwa byo bidahagarika. Igihe kirageze ngo bihagarare. Amasezerano mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ikirere yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa muri 2015 ahamagarira ibihugu byose gukora ibishoboka ngo ubushyuhe bw'isi ntiburenge igipimo cya dogere selisiyusi 2 ndetse muri iyi nama ya Glasgow intera ikaba ari uko icyo gipimo kidakwiye kurenga dogere selisiyusi 1.5.
u Rwanda ruvuga ko rukomeje gushyira mu bikorwa ingamba zo guhangana n'iki kibazo. Pierre Jean d'Arc Mujawamariya na we Glasgow
ku rwego rw'u Rwanda wenda bariho ntera kugira ngo imihindagurikire y'ibihe murabibona biragaragarira buri wese yuko natwe biri kutugiraho ingaruka. Iyo urebye izuba ryinshi ryavuye mu kwezi kwa 9 mu kwezi kwa 10 ngira ngo murabibona yuko n'ukwezi kwa 10 kwarangiye haguye imvura gusa mu cyumweru cya nyuma cy'ukwakira, kandi ubundi ngira murabizi ko mu Rwanda mu kwezi kwa cyenda n'imvura yabagirwa mu kwa cumi na kumwe ubu rero ibyo byose ni ibigaragarira ibitugaragarira twese yuko natwe imihindagurikire y'ibihe turi kumwe nayo iyo urebye izuba ryinshi ryavuye imirima hamwe na hamwe yarumye ahongaho navuga nko mu gice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda no mu majyepfo y'uburasirazuba babonye imvura nkeya cyane ahangaha byumvikane ntabwo mu Rwanda imvura isanzwe igwa niyo yaguye n'ubundi aha nagira ngo mbisobanure neza ubwinshi bw'imvura mbese uko dupima igipimo igipimo cy'imvura isanzwe igwa muri aya mezi nicyo cyaguye ariko nticyaguye aho cyagombaga kuba kigwa igendaga isimbuka igwa mu bice bice ikagwa mu gice kimwe nko mu gice cy'iburengerazuba kubera umuyaga waho uhuhira kuri base di Congo akaba ari nayo mpamvu abantu b'iburengerazuba babonye imvura nyinshi ikindi kitugaragariza ko ibihe byahindutse imihindagurikire y'ibihe ngira ngo murabizi n'imyuzure ya hato na hato yagiye igaragara cyane cyane mu mpera z'umwaka wa 2019 isuri yagiye itwara ubutaka bwacu ikabujyana mu gishanga cyangwa se n'ahandi hatazamuye hadaterera noneho rero ni iyo suri ikagira igatera n'ibibazo by'ubukungu kubera ko iyo ubutaka bwacu bugiye tuba twabushyizemo yafumbire iragiye ubutaka buragiye n'imyaka ntituyisaruye ikindi kandi kitugaragarira nk'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ku bukungu bw'igihugu ngira murabizi ko nk'amashanyarazi yacu ashingiye cyane cyane ku ngomero z'amazi iyo rero isuri imanuye ubutaka ikabujyana mu gikombe aho dufite za ngomero z'amazi ubwo bwa butaka buragenda bukaziba ingomero z'amazi noneho tukabona umuriro w'amashanyarazi mukeya atari ukubera ko amazi yabaye makeya ahubwo urugomero rwazibye ibyo byose ni ingaruka zituruka ku mihindagurikire y'ibihe yatugezeho natwe ikindi kandi noneho gituma nitugaragarira ni kwa kuma nababwiye kwa kuma ko mu burasirazuba bw'igihugu no mu majyepfo y'iburasirazuba izo zinduka kandi zikaba zinadutwara nibura rimwe ku ijana cy'umusaruro mbumbe w'igihugu buri mwaka ibyo rero biragaragarira buri wese abiga ubukungu barabibona abiga ubuhinzi twe turi mu bidukikije ntawe bitagaragarira aho umuturage atinya kujya mu murima kuko nakubita isuka irataruka kuko harumye ibyo rero ni ingaruka zigaragara mu Rwanda ahandi ku isi rero ngira ngo murabizi ko hamaze iminsi hagaragara imyuzure imiriro ya hato na hato amashyamba agashya kubera ubushyuhe ugasanga mbese ntawe nta n'umwe imihindagurikire y'ibihe itazageraho gusa nyine bitugeraho mu buryo butandukanye ariko cyane cyane ndavuga nk'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyane cyane biriya bihugu by'ibirwa bimwe muri biriya bihugu by'ibirwa hatagize igikorwa bizava ku ikarita y'isi bizava ku ikarita y'isi birengerwe n'amazi cyangwa se bishye birangire ariko hari ikigomba gukorwa na buri muntu uwo ari we wese kuko ingaruka byaragaragaye yuko tudashyize hamwe imihindagurikire y'ibihe izatwereka nk'ibyo kovide yatweretse
minisita mukurikije umwuka iyi nama y'i Glasgow yatangiranye n'ibyo bamwe mu bayobozi batangaje musanga ibihugu bizabyumva kimwe mu gushyira mu bikorwa amasezerano aba yarumvikanyweho agasima
ntabwo dushobora kubyumva kimwe kuko ntidufite ibibazo bimwe igihari ni uko buri gihugu cyiza gifite ibyo kiyemeje ndetse intego kiyemeje kugeraho ariko noneho muri iyi nama inama ihuza ibihugu ku nshuro ya 26 iyi nama nk'iyingi yongeraho ikavuga iti nubwo hari ibyo buri gihugu cyiyemeje muri iyi nama twiyemeje kugira gutya twiyemeje kugira gutya twiyemeje kurenzaho iki n'iki twiyemeje kongeraho iki n'iki kugira ngo rero tuvuge rero ngo abantu babyumva kimwe ntabwo dushaka kubyumva kimwe kubera ko ntabwo dufite ibibazo bimwe kandi ubwo dufite ubushobozi bumwe bwo kubikemura iyo ugiye nko kureba ukareba nko mu buryo bwo kunganira ingengo y'imari yo kurwanya ingorane duterwa n'imihindagurikire y'ibihe biraduha icyizere iyi nama iraduha icyizere kuko ejo bundi aha mu cyumweru gishize twabonye raporo igaragaza uburyo bya bihugu by'ibihangange byari byariyemeje gutanga amafaranga yo kunganira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe biratugaragariza yuko iyi raporo ihagaze neza nko mu mwaka ushize byagaragaraga ko muri miliyari 100 z'amadolari igihugu byiyemeje 79.6% zari zimaze gutangwa ariko muri raporo ubu ngubu biratugaragariza ko 2023 za miliyari 100 z'amadolari zizaba zararangije gutangwa ibyo rero biraduha icyizere akaba ari nayo mpamvu ibihugu bikize biri gukomeza kongera intego byiyemeje dore ko ari nabyo bifite nibura 80% y'ibyuka bihumanya mu kirere bigenda bikica n'akayungirizo aribwo bushyuhe tubona bugenda bwiyongera dufite icyizere ntabwo twavuga ngo umunsi wa mbere nta cyizere naho ubundi umunsi wa mbere ubaye nta cyizere nta n'icyaba cyaratuzanye ahangaha
mu rwanda rwo rumaze gukora ibiki muri iyi gahunda yo guhangana n'ibyangiza ikirere
muri iyo gahunda rero u rwanda ntabwo rwicaye ngo rutegereze ko abantu barugirira impuhwe u rwanda ruri kongera ubuso bw'amashyamba nyirawo murabizi mu ntego yacu y'icyerekezo 2020 twari twariyemeje ko tuzaba nibura muri 2020 ubuso bungana na 30% y'igihugu cyacu y'ubuso bw'igihugu cyacu buzaba buteyeho amashyamba 2020 yagiye kugera tumaze umwaka turi kuri 30.4% y'ubuso bw'igihugu buteyeho amashyamba urumva icyo ni ikintu kimwe mu bidufasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ikindi cya kabiri ni uko mu by'ukuri tutahagarariye aho ngaho ngo twagize 30.4% oya umwaka ushize twateye 25 million z'ingemwe z'ibiti ubwo ni ukuba n'ubuso bw'amashyamba turi kongera tunavugurura ashaje cyangwa se tugatera n'izindi ngemwe ahari aho twasaruye amashyamba none uyu mwaka tuzatera 46 million iki ni ikikugaragariza ngo u rwanda turi kugerageza guhangana n'imihindagurikire y'ibihe nubwo tuzi neza yuko bimwe mu bidutera ibiza nta ruhare runini cyane tuba twagize nta nganda tugira zijyana ibyuka bibi ariko n'izihari ubungubu turi gukora inspection cyangwa se ubugenzuzi murakoze turi kubikorera ubugenzuzi kugira ngo hatavaho hagira umuntu wibwira ngo kuko tudafite inganda nyinshi ngo ubwo rumwe dufite ngo rwohereze ibyuka byinshi oya ubugenzuzi burakorwa kandi twashyizemo imbaraga ikindi kandi ngirango murabizi neza ko nyakubahwa perezida wa repubulika ari nawe watangije gahunda yo gukoresha imodoka cyangwa se n'amamoto akoresha umuriro w'amashanyarazi e-transport izi ngizi ni ibintu bizagabanya ku buryo bugaragara wa mwuka mubi wagaragaraga mu kirere cy'u Rwanda nibura tuzabe ntibindurukeho
aditahuka ngaye ngo ukore rero igipindi cya Kagame na RPF ku bintu byo guhangana na climate change cyangwa imihindagurikire y'ikirere byongera byumvikane hago ndwanya rwose politike ahubwo ndavugira abanyarwanda badahabwa amafaranga amahanga ashyiramo kugira ngo nabo bakoperatinge cyangwa babashe kwiteza imbere ubujura bukorwa muri izi gahunda nicyo kibazo mbona dukomeje kuvugaho ntabwo turwanya iyi politiki ahubwo ikibazo ni ubujura burimo ari Abdulkarim naguciye mu ijambo kugira ngo wumve Jean d'Arc ahangaha mu binyoma bye avuga uko u Rwanda rurimo kubikora Kagame mu mwaka w'icyumweru aravuga ati turahutaza abaturage hano minisitiri ati turi aba mbere rwose twakoze ibi n'ibi n'ibi mwakomeza n'abakemwe ijambo kugira ngo mbishyireho ne rekodi wumve ibyo bavanye muri Scotland nuko bashushanya abanyarwanda ko babitayeho kandi barimo guhutazwa basembera mu gihugu cyabo barashyira politiki z'abazungu imbere ariko abanyarwanda ntibafite amacumi ntibafite aho bari urugero ni Kangondo n'abandi barevandika uburenganzira bwabo bakaburirwa irengero bakicwa bagasenyerwa bati ubundi mwagiye gutura manegeka n'ibyo batumye Kagame yageze hariya mu Rwanda atewe hariya atuye yakuye ni isambu ya sese ubutaka ni ikintu gikomeye cyane komunite hariya Abdulkarim
Serije urakoze cyane ikintu cya mbere yakabanje gukora ni uko buriya butaka bwe yakavanyemo ziriya nka kuko inka nazo ni zimwe mu zangiza ikirere ubanza ubizi neza yuko inkari mu bintu bimwe byangiza ikirere abarimo gukora neza barimo gushakisha ukuntu twabona ibintu tuvana mu nka bikorewe muri factory nk'inyama ubanza warabonye ko ari inyama hari ibintu batera bikavamo ibyo ibintu byagenda kumera nk'inyama bigwikirisha protein nk'iz'inyama ariko ari ibintu byakorewe muri factory ni ubwo bwo kugira ngo bagabanye inka kuba rero afite hariya ku muhazi biriya bingana kuriya ibintu twumva ngo afite mu Bugesera amafarma ariya byonyine bikugaragariza ibyo bya ngo i-cycling cyangwa i-vehicles ni ugushushanya ni ukubeshya ariko byose bivaye serije mubyumve neza n'abanyarwanda babyumve neza ni amafaranga baba bamuhaye yo kugira ngo akore ibyo ngibyo andi mafaranga bamuhaye yo gufasha abanyarwanda kugira ngo ingaruka za climate change bo batagizemo uruhare nk'uko uwo Jean d'Arc abyivugiye akwiriye gufasha abaturage b'abanyarwanda nibyo urimo kuvuga ariko we Kagame icyo yakoresha ayaguramo imbunda z'ahubwo zo guhiga abanyarwanda ayakoresha gusenya amazu y'abanyarwanda akubakamo amazu atari n'abanyarwanda aye n'umuhungu we n'umugore we bavanamo amafaranga umuhungu we ajya kugura amazu Beverly Hills upimiranye umwana ni umwana w'umunyarwanda afite amazu arenga ngahe byonyine none agiye kugura inzu Beverly Hills ayo ni amafaranga baba bamuhaye n'ubu barimo gusabiriza bazabaha kugira ngo bakore iki batabare abantu bagirwa kuri izo ngaruka z'ibirere bihindagurika bo batafitemo uruhare arabivuze neza cyane ati u Rwanda nta nganda dufite twebwe zatuma ibi ngibi atari ko n'abazajya kuzikora tuzakora iki tugomba kubona iyo certification yo kureba ngo ducunganye nabo bakurikije ibyo bintu niba bavuga ngo bazajya kubikora kimenyesha bo basigaye inyuma Serije ubuzi neza yuko nk'aho njye nkora ubu ngubu ibintu bya climate byatangiye kera dupimiranya amazi dukoresha dupimiranya amashanyarazi dukoresha dupimiranya ibiki dukoresha byose ni ukubara gato ari tugamije guha raporo buri mwaka buri mezi atatu muha raporo mwe mwakoze iki muri department runaka kugira ngo mugabanye environmental impact environmental ntuza mufite mbese ku kirere murongeraho ibiki ibyo musuka mu mazi imiti mukoresha iba hari imiti mukoresheje muri draining muyisuka mu mazi ngo ajye kwangiza ecology ecosystem so ibintu barimo kuvuga Serije ni amaco y'inda ni nk'uko wabonye Kagame akoresha genocide agasaba amafaranga ni nkuko byabinatangiriyeho nabivuze deliberately ngo yakoresheje yamfashanyo bahaga ibihugu bikennye ariko iziko abanyarwanda ntawe babahaye nawe babahaye Kagame ntago yavuze ati ni inkunga mwahawe kugira ngo namwe mwiteze imbere yaravuze ngo ni Kagame wabahaye muzi ubona bazana abakecuru bavuga ku Kagame yabahaye ariko ntago ari wazitanze ntago ari we ni amafaranga yahabwaga na World Bank biturutse kuri drive yaturutse ku nzara yari Ethiopia mu 1884 iyo igihe babaga food aid bibuka now ni climate change rero ibihugu bikuze bikize kuva mu Faransa byakomitize ko bazajya biha ibihugu bikennye biliyoni ijana z'amadolari buri kwezi buri mwaka nako ubu ngubu bari batarabitanga ryo mvise avuga ngo batanzeho 70% ariko ngo umwaka utaha bazatanga 100% iyo task force bashyizeho niyo kugira ngo ibyo bihugu bikennye biri mu Rwanda bizajye bisabira bagenzi babo bakennye kugira ngo bonewe amafaranga Serije abanyarwanda bazi yuko amafaranga bamaze guha u Rwanda yose atigeze afasha abanyarwanda kandi abanyarwanda niwe bavana muri ibyo ngo barabavana manageka nta ngurane babaha kandi ubuki ibyo bihugu nkuko mbivuze babyaye yatanze ngo babahe ingurane abanyarwanda nibo bagira mu myuzure nta nubwo Kagame ajya n'undwa narebe ngo byagenze bite nta na ministri ujyayo uryo tuvuga kuri radio iyo habaye ibyo biza bituma isuri ituma imihanda ifunga nama ingo zigenda biki nta n'umu wari wumva ari umuntu umwe bavuze ngo bafashije buri gihe kuri radio ntubaza tuti ministri ishinzwe ibiza bayishyireho iki so naye amafaranga rero bazayasaba ntabwo azagenda ariko icyonzi cyo nizeye nuko igishya kirimo kuza ubu ngubu iyi movement irimo kuyoborwa n'abaturage b'isi nkuko yandi ya band aid yayobowe n'abaturage b'isi ikibazo ho kiri nuko abapolitisiye barimo gukora iki barimo kugenda bashaka ngo bayobye bavuge ngo hari icyo barimo gukora kandi koko mu by'ukuri ntacyo bakora gifasha abaturage batuye isi niyo mpamvu wabonye no aha ngaha muri COP 26 Glasgow hari imyigaragambyo y'urubyiruko rutoya ikimbabaza muri bino bintu byose n'ikintangaza ni uko abanyarwanda kubera politike mbi dufite y'abanyarwanda iri mu Rwanda bo badashobora guhaguruka ngo bigaragambye bavuge cyangwa banajoininge n'ubwo kwigaragambya bavuge bati natwe ibiza bitumereye nabi climate bitumereye nabi banagiye no kuri ya stage banavuge ubwo hagenda hagiye bariya bajya gusabiriza amafaranga bafite uruhare muri ibyo byo gutuma n'amake babahaye bayakoresha nabi so Serge wambaye uti politike nshyizaza ni iyihe twebwe icyo twizeza abanyarwanda ni iki mbere na mbere ni ukubaha kwisanzura bakavuga ikibababaje icyo ni icya mbere niyo mpamvu muri ideology yacu ikomeye cyane ari ubwo abanyarwanda ubwisanzure iyo wahaye umuntu ubwisanzure bivuga yuko uba umuhaye ubushobozi n'imbaraga zitangira kuvuga wubaka umuco wo kugira ngo umuntu avuge ikimubabaje avuge ikimuri ku mutima nta nkomyi munamwumve hanyuma nimurangiza mwebwe mugire inshingano zo kumva ngo ibyo bibabaje abaturage banyu murabikemuye ariko mu Rwanda barabakikishesheje ndizera ko ariyo mpamvu washyizeho perezida avuga ati ubundi baba bagiyeho bate agasa n'atari perezida w'u Rwanda akibagize ko abo bantu ubwo butaka barimo bumwe ari gakondo yabo ubu barimo kubirukanamo abandi babirukanye aho mbere babanje kubirukana mu kiyovu cy'abakene ntabwo bari manegeka babirukanye uko ari abakene ntibabaha ingurane yo mu gihe abantu baragenda bagura abenshi bagura hariya wumva ngo ni kangondo n'abantu bagiye birukanywe aho bari bacumbitse aho bakuriye aho bavukiye aho bagize ibiki ntibabaha ingurane nyayo ngo nibo bashobore kuba party of development bajya kuba kangondo igihe kirageze Kagame arahakeneye agiye kubirukanayo ntangurane nawe bashaka kuba arabambuye mbese ubutaka bwabo so Serge twebwe rero politike nshya izaza muri bwa bwisanzure nuko azabona leta noneho izaba iterambere buri munyarwanda agomba kwibonamo agibona mwate yivuze ngo ahantu ndashaka kubaka ugomba kugura ubwo butaka bw'uwo muntu ku giciro ongoing price ni iyihe rero ibyo bita ongoing price ni iyihe ni ukuvuga ngo igihe mu gihe bigezemo kuko aha ubutaka ubu ngubu ku isi yose ni ikintu gihenda cyane ubutaka mu myaka icumi bwari ku miliyoni ebyiri z'amanyarwanda ubu ngubu ushobora kuba uri ku miliyoni 20 z'amanyarwanda umunyarwanda ugomba kumuha izo miliyoni so abaguze hariya kangondo
ibyo biri muri Kigali ibibanza byose byarafashwe kandi bigurwa n'abafite ubushobozi no kubyubaka byarabananiye uribuka inkundura umujyi wa Kigali uvuga ngo urimo urarekipera urisubiza ibibanza byaguzwe abantu barabigura kuri low cost bagategereza kugira ngo bazabigurishe price yazamutse so urumva rero ubutaka bwabaye imari ishyushye mu Rwanda
ariko nyumvira icyo kintu uvuze ngo bazabubambura wambura uta umuntu ubutaka bwe
ariko birahari
iyo politiki niyo igomba guhinduka biriya bintu by'ubutaka niyo politiki mbere na mbere serije tugomba guhindura nubwo umuntu yaba ari mu manegeka aya mafaranga nakubwenda aya mafaranga barimo kubaha ayo mafaranga ibi bihugu birimo kuba ziriya biliyoni ijana urimo kumva barimo guha ibihugu bikene ni ukugira ngo bihe abaturage yes
agombeka umushoramari mirongo plastike wari uri mu bashoramari bakomeye mbere y'uko FPR igera mu Rwanda arimo gutaka ati nabuze ubushobozi bwo kubaka bagiye kuntwara ubutaka umushoramari nka mirongo yavuga ngo bagiye kumutwara ubutaka burakeye ko umuturage wariya muri Rugenge wariya Kimihurura Kimicanga wariya mu Rugando we yabona voice yagira ijambo ati mirongo avuga ati nta bushobozi mfite ibibanza bagiye kubitwara baransaba kubaka ibintu hafitiye ubushobozi so ese u Rwanda rwabaye amfite nk'aho
Serije kuri bera bya mironko byo ni ibintu bivanzemo ibintu byinshi cyane ni ubutaka bwe buri urantu wakomeye cyane hari hari uruganda rwe rwa mironko plastique uzikora hano hagize
no mu mujyo Kigali oya no mu mujyo Kigali muri downtown cyo twita downtown muri city
kabisa
harimo ibibanza
bya yes basha barashaka kubimwambura rero we nkuko abonye babyambuye Rwigara nkuko abonye bambuye iriya Rujugiro nkuko bagize ibiki ubwo sinzi impamvu batinze kubimwambura barashaka kubimwambura nkuko abonye bambuye Kabuga se yiba we yarakoze icyaha bavuga ngo yakoze icyaha n'umuryango wakoze icyaha kuki ibanza batabisubiza abana ntibari basubiye bagiye kubibaha mu byumvaga barega Karegeya suko yavuze ati twemeje ko dusubiza abantu ibintu byabo bavuga intwari yacu Patrick Karegeya mu byo bamuregaga ntibavuga suko yagiye batwaye hariya ngo bibahe bamwe ntibavuganye nabo ntibari bagezeyo babemereye ngo babahe ariko bakavuga bati twabibaha dute bakabahinduka umutungo n'umuryango ariko barabibambuye n'uriya rero sinzi impamvu we batinze kumugira wenda n'imana ze ariko bazayimwambura byanze bikunze ibintu byose bigomba kuba ibya Kagame n'umuryango we abandi bose barimo guherekeza serije birashimangira cya kindi twavuze yuko n'igisirikare cyabaye icya Kagame n'ubutaka bwose n'ubwa Kagame uwashatse aramwambura ikibazo gihari ni uko n'imfashanyo barimo guha abanyarwanda kuko bazi ngo climate change ifite ingaruka ku banyarwanda nayo abakabaye bahaguruka ngo bavuge bati muyiduhe twebwe igomba gukoresha itya baceceka nibo bariya ba Mujawamariya Jean d'Arc Mujawamariya cyangwa se banjye bansinye hehe bamwise n'izina ryiza cyane nyine nsinye hehe bagenda ntibavuge bati ikibazo dufite bihereye bakavuga bati ikibazo nuko umunyarwanda uwo mukwiriye kuba muramira aya mafaranga ntabwo bayagufasha Kagame bazi ko Kagame akize bayagufasha umunyarwanda ariko umunyarwanda arafashwa se oye sirije ni nk'aya mafaranga bahaye Kagame uribuka bamuha amafaranga ya COVID hari umunyarwanda wigeze yabona n'agapfukamunwa ubwo ntibakabagurishaga amadolari 50 n'aya mafaranga rero twebwe dufite uruhare nka opposition gusobanurira bano bantu tukanabereka yuko aya mafaranga adakoreshwa icyo agenewe adakoreshwa gufashwa gufasha abanyarwanda ahubwo leta baya ba dictator ahubwo mu dictator akayakoresha kongera gukandamiza abanyarwanda aho kugira ngo afashe abanyarwanda ahubwo afasha uwo mu dictator gukandamiza abanyarwanda kuko mu bushobozi bwo gushanga yubake mu butaka bw'abanyarwanda politiki nshya rero igomba kuza niyihe kuko niyo nari nkirosereje mbere na mbere n'ubwo abantu bwisanzure tukaninkaraginga abantu niko bagomba kuvuye bakavuga bakagira uruhare muri policies zabo ibyo muri Mujama Maria agiye gutwara Glasgow ibyo ngira ntagiye gutwara Glasgow ibyo president agiye gutwara Glasgow akavuga ibintu biri presentinga abanyarwanda ndashaka nkubaze serije warumva ari umunyarwanda wigaragambya ngo ibiza bya mutwaye cyangwa ibyiza byagize iki president yagiye savuga
abanyandikiye nyemerera gato nkubwire ubutumwa hari uwanyandikiye ambwira ati Serge ibiza urwaho Kagame yanga abanyarwanda nirwo ruhumanya umwuka abantu bahumeka
I can't agree more uwavuze ibintu bya nyabyo Serge kuko n'uriya mudamu yemeye yuko nta mafactory dufite yanduza ikirere so niba nta mafactory dufite yanduza ikirere Kagame ibyo akora abanyarwanda nibyo bibacuza umwuka kurusha n'ikirere umwuka kibacuza nibyo byica abanyarwanda benshi cyane ariko on a serious point kuri point nyayo Mujama Maria arajya kuri presentinga de hariye n'abanyarwanda bari babona hari na point bavuga bati tumerewe nabi tugize dutya oya ajya gusabira nde amafaranga aravugira nde ibyo nibyo bigomba nicyo kintu cya mbere kigomba kubanza guhinduka Serge ahangaha no muri Amerika aho ngaho ubanza ubona abigaragambya bajya kwa perezida bajya muri kongresi bajya kuri Capitol Hill bajya hehe na hano n'uyu munsi nakubwiye na Glasgow barimo kwigaragambya nashatsemo umunyarwanda nta numwe nabonyemo amabendera y'abanyayuganda mbonamo ka gakobwa ka Sweden zumba kabari ntuza mbonamo abana ba hano b'amashuri ba hano mbonamo ibiki abagana bahe nta munyarwanda n'umwe nigeze mbona kubera iki batuvanyeho uburenganzira bwacu bwo kuvuga ikitubabaje bwo kugaragaza akababari kacu
anyway ya comrade nyemerera tujye kwindi ngingo ko twikomeje nta kindi twaganira
oya iyi ni ingingo igezweho irakomeye izahoraho buri gihe tuzajye tuyivugaho kugira ngo dukangurire abanyarwanda tubereke yuko bagomba kuba nk'abandi nabo bakaza bakagira uruhare muri ibyo bintu kuko ariya amafaranga aza agomba gufasha abanyarwanda barayimukwa abantu kubera ingaruka z'ikirere kibi zizana ku banyarwanda kwirukana abanyarwanda ngo bari mu manegeka ngo imyuzure n'ibiki kandi baguye amafaranga yo kugira ngo ubari settling neza wowe ntuyabaha ubwo ukayakoresha kugira ngo ubirukane Serge ibyo niyo the next niyo next ntuza one of the next topics tuzajya tugaragariza iriya leta urakoze cyane
comrade Ali inkuru tuzayigarukaho n'ubutaha kuko ntabwo ari inkuru isaza politike ya FPR yo kwirukana abanyarwanda mu gihugu yo nitwibanire abaturage bakangwa n'urugero rwiza Kagame nawe yabivuze muri iriya audio abakiri avuga ati ikibazo bagendeye politiki kandi ati ubutegetsi buhutaza abaturage ubwo se ni kihe kindi warenzaho ku magambo ya Kaga yivugira ati ikibazo cyanditse politiki kandi ubutegetsi buhuza abaturage ati ubundi mwamwishyuza iki kuba mwaragiye kuba mu manegeka so mwisanze mu bishanga muti hari igihe umunyarwanda aturuka mu gishanga ibishanga mberuka ari byarimo ibisheke ibyuzi abantu bajya kuroba amafi mu bishanga none abanyarwanda twiyatira mu bishanga mumbabare rero tujye ku yindi ngingo ko dusigaje iminota itarenze 50 komerede epimake nagira ngo tujye ku ngingo utuganirizaho hano turanyarukira muri Rusizi turebe agahinda k'abaturage nako barimo kuvuga ku buryo barimo gukumirwa ku bwisanzure bwabo bwo kujya mu masoko n'irya no hino ngo ko batikingiye covid ariko mbere yaho gatoya no kwibutsa abanyarwanda ikibazo cy'ibibanza twavugaga muri Kigali ndakeka dufite ikibazo muri studio kuko amaudio yacu ntabwo akina muri studio sinzi rero ikibazo dufite kuri mugora mutwihanganire serveri yacu ndabona itarimo kurespondinga epi mate namushobora nagira ngo numve niba mutwumva mbere yuko dukomeza muri kuri mute komune epi mate twa tukiri kumwe
yes ndakumva bwana Serge
urakoze cyane kandi ngushimire umaze igihe cy'amasabiro utegereje kuko natangiriye kuri Rutayomba mutabazi Rutayomba ari Abdul Karim izi ngingo ebyiri zari ziremereye tuvuze ibintu birebana n'ubutaka n'amanegeka impindagurikire y'ikirere niba wenda ari komenti ngufi wakora mbere ko tujya kuri irebana n'icyo bidufashe kureba akarengane k'abaturage ari muri Rusigi bataka bati turirukanwa turabwa kato bavuga ngo ntabwo twikingije kandi bikaba atari n'icyemezo cya leta ni icyemezo cy'umuntu wese ku gituza ubwira umuturage ati nta serivisi ukwiye guhabwa kuko nta cyemezo cya covid 19 ufite ariko wakora komenti kuri ibi twaganiragaho gato niba hari igitekerezo ufite washimangira ku byo twaganiriye
urakoze bwana Serge mugenzi wanjye ari Abdul Karim yabivuze neza cyane nta ingingo yayivuye mu zine muzingo ikintu kigaragara nuko Kagame ibintu byose nk'uko dukunze kubivuga abikoresha areba inyungu ze bwite buri gihe yarimo guhaguruka akavuga ngo agiye kurwanya ibyuka bisenya ikirere nk'aho hari inganda afite u Rwanda rudashobora no kwikorera igikwasi u Rwanda ngira ngo n'amayugi intore zibyinisha ngira ngo nayo ngira ngo agomba kuba akomoka mu mahanga kandi na kera barayacuraga bakoresheje ubugeni bwabo ikintu uruganda nzi n'uruganda rwakoraga rwakoraga ya sabune ya sirifo sinzi wambwiye ko rugihari sinzi niba urwa mironko plastike rugihari cyangwa n'urwa makuza rukora amatora ngizo ngana nigeze menya mu Rwanda sinzi niba hari izindi ziyongeyeho ariko wumva ahagurutse akavuga ati rwose tugiye kubigabanya ku kigero cya 30 bira byose no kwibonekeza nka kakaguruka rwaye igisebe nk'uko twabivugaga kugira ngo akunda abone ayo mafaranga kandi yayagezeyo nyine akayikubira agatangira kuyatera imirwi miliyoni 5 ziha umuhungu ajya kugura akajya kugura Hollywood umukobwa akajya kugura ibunaka n'ibyo ngibyamfete nibwo buzima bayeho nibi byose rero tubona icyo azajya avuga cyose n'izo nkingo azaza zicyazamo amafaranga n'udupfukamunwa yaradutwaye n'amafaranga yose bamuhaye za IMF zacu zose nta na rimwe yigeze agaragariza abanyarwanda we okaziyo iyo ariyo yose azajya abona azajya yivundamo amafaranga yo kugira ngo akungahaze umuryango we wo kugira ngo akunde kugura abaja n'abagaragu abo bose nabo bari wavugaga barimo kugenda bakwishyiriraho amategeko na za bariyeri zo gutangira abaturage nguko uko Kagame abayeho u Rwanda rufite kugira ngo akomeze rubere umwami nta kintu na kimwe azigera akora kirengera abanyarwanda cyangwa kibateza imbere iyo yateye imbere kuri we kubera ko yitiranya n'u Rwanda ruba rwateye imbere ntihazagire n'ikintu na kimwe abanyarwanda bamutegaho ahubwo icyo dukwiye gukora ni ukuza tugashyira hamwe tukamuvanaho ubuyobozi tukabugarura mu maboko y'abana b'abanyarwanda aho buri munyarwanda azaba afite ijambo ijambo rya buri munyarwanda rikumvikana atari ukugira ngo humvikane umuryango umwe humvikane umugabo umwe wenyine ari we ufata ibyemezo ari we ugena igeno rya buri munyarwanda miliyoni 16 ntabwo byumvikana numva aricyo navuga bwana Serge urakoze
urakoze cyane comrade epimache reka tunyarukire Rusizi rero hari inkuru imaze iminsi ivugwa umwe mu bakunzi ba radita ukaba tuha amakuru hariya yaravuze ati radita ukaba ite ko ntacyo mwavuze kuri iyi nkuru kandi abaturage bangaha babakurikira duhererekanya bimwe mu bitekerezo byanyu ese nuko mutahaye gaciro ibyo dukorerwa nasanze ari ibintu biremereye rero ejo ubwo twandikiranaga iyi nkuru bituma njya kuyishaka kugira ngo umenye ikibazo kirera uko giteye nkaba rero nifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo byumvikane neza iyi nkuru ntabwo nari nanaka yikurikira ariko yatabimbwira ntabwo nari kuzamenya n'aho byabereye cyangwa ngo mbita kuri radiyo itahuka mbere ko tubiganiraho nk'aho ushinzwe ubukangurambaga iyo umuntu mu gihugu avuze ati turakorerwa ibi n'ibi n'ibi ko ibintu mutabyamaganye cyangwa mutabivugaho ese ibintu murabibona mute reka rero twumve iyi audio dukesha ijwi rya Amerika ivuga kano karengane k'abaturage muri Rusizi barimo gusabwa ibyangombwa bya covid mbere y'uko bajya mu isoko
twatumiwe hari abari bipimishije udupapuro dutaye mu rugo hari nabasibye message kubera hashize igihe nanjye byandumuye ko nageze mu isoko bakaba badasubiza inyuma ngo tuzane message hari n'abatagifite mwanya nari ikingije ko nta message nabonye.
Bamwe mu baturage b'u Rwanda Amerika yasanze bamanjiriwe ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaba mu mujyi wa Kamembe biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi. Bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirus kabone n'ubwo barimo n'abakingiwe.
Ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha ngiye gutanda akerabona ko wamfatiye ku muryango na n'ubu dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda asigaye umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho
kandi ubungubu naturutse ku bitaro bya Mibirizi niho twikingirije urumva kubona haza Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye. Urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka ni amafaranga menshi noneho gahunda yanjye nayo ikaba irapfuye.
Ku bwinjiriro bwa buri soko wasangaga abashinzwe umutekano mu rwego rwa DASSO hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe. Ku babujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo.
Bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe buri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite.
Hakwiye gushyirwaho itangazo radiyo turazifite amaradiyo yabaye menshi nk'ubibaza nko kubivuga kuri radiyo Rusizi abo biba byadutunguye noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utari ikingizo. Ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko ntawemeye kujya mu rusengero babidukoreye gutyo byaba byiza.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi ku bijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye madame Prisca Mutesi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako ntibyadushobokeye. N'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi.
Abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye wenda twebwe dutunguwe none ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twarikingije. Ubu rero njye kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera amazi si yayandi njye ndakangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza.
Twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima ariko Bwana Julien Mahoro Ningabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse.
Ushobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri aproche y'uko RBC cyangwa se minisiteri y'ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe kandi usanga ari icyemezo cyafashwe dokari ntabwo nzi muri rusizi uko byagenze ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe kuri iyo kazi yo kuvuga ngo dushishikariza abantu kwitabira inkingo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira sitarategi zabo zikoresha.
Ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri.
Aditahuka ngaye nguko rero comrade epimake ibi ni ibintu bikwereka ko wa mugani umuntu wese ashobora gufata ibyemezo mu Rwanda n'uwashyiraho bariyeri ati nashyizeho road block buri wese nansorere birakorwa mu Rwanda ujya wumva abantu bashyiraho abadaso ku masoko uwinjije inkoko agasora usohotse mu isoko agasora uzanye amagi agasora i Kigali ntabwo bajya bavuga ko ibyo byemezo bitandukanye nabyo. Niyo mpamvu ngira ngo nshimangire urumva muri minisiteri y'ubuzima cyangwa RBC bavuze ko ibyo byemezo batabizi kandi bavuga ko ibyemezo ubundi bifatwa na guverinema. Nta kuntu wambwira ngo hari Rusizi hakorwa ibyemezo nk'ibi kugeza amanyuma tutarumva hari abantu batawe muri yombi meya wa Rusizi, ushinzwe umutekano muri Rusizi, ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Rusizi cyangwa iterambere bakaba bataratabwa muri yombi. Ibyemezo nk'ibi ubundi bigaragaza ko ubutegetsi bunaniwe ariko kuba nta kintu kirakorwa. Iyi nkuru imaze icyumweru niba nibuka neza ni nkuru imaze icyumweru nubwo bavuze ku gatanu ariko ntabwo ari uyu munsi ndakeka ni last Friday. Kuba nta cyemezo kirakorwa cyo guhana abakozi ibi guhera ku buyobozi bwa Rusizi biravuga ko ni icyemezo cya guverinema mu kwishakamo ibisubizo muri bwa bujura bwabo n'aya manyanga. Iki ni icyemezo cya leta ariko batinye kwanonsa cyangwa kwemera ko ari babivuze. Ngenda bishimanya kuri mugoroba niba nta bantu biragiraho ingaruka ni ikibazo cya leta. Epimaki ubwira icyo abaturage hariya batwandikiye bati ibi bintu ko mutabivuga ko nuko mutabiha agaciro ushinzwe ukangura mbaga nagira ngo numve nawe icyugari abanyarwanda batuye ari
ugana serije ndagira ngo rwose nemeranye nawe cyane ibi ngibi ni bya bindi by'ukuntu umuntu ashyushye amazi agashyiramo urutoki rumwe agira ngo yumve ko ashyushye ibi ni uburyo bumwe guverinoma yabonye bwo kugira ngo itate abaturage bo kugira ngo irebe uko bareyajisa irebe aho ishobora kuvana irebe ukundi ubundi buryo bashobora kunyunyuza umuturage no kumubangamira ku buryo bugaragara bwumvikanye bakareba n'uburyo babyihanganira urabibona ko abaturage babuze icyo bakora baramanjirwa ariko kuvuga ngo leta ntiyari ibizi uriya muyobozi urangije kuvuga ni wenda nawe ashobora kuba atabizi byaraturutse muri guverinoma cyangwa byaraturutse muri FPR yewe niyo guverinoma yangirente yansinyehe itabizi ariko akaba ari bya byemezo bifatwa n'abastrateje ba FPR bakabonekana n'abangarambe bati tuzabigenza gutya na gutya noneho bakavuga bakaza guhurira mu nama ku mugoroba ati bya bintu birakora dushobora kubijyana n'ahandi hose kubera ko ntabwo wanyumvisha ukuntu abayobozi abanyamakuru bashakishije kugira ngo babwire ndavuga abayobozi b'ibanze bashinzwe ibyerekeranye n'ubuzima bwiza bw'abaturage muri uwo murenge bambaye muri ako karere yanze kwitaba kuri telefone habamo abarenga bangahe bose ntago bari kubyanga bari kugira icyo basobanura ariko amabwiriza bari babonye ni uko ntacyo bagomba kuvuga bareke ibintu bikitwara gutya icyangombwa ni uko daso n'abashinzwe umutekano babyubahirije kandi bakabuza uburenganzira abanyarwanda donko icyo bashakaga cyagezweho buriya bagiye kubishyira muri laboratwari kugira ngo barebe uko bazabijyana mu yindi mirenge abanyarwanda nyine kugira ngo na za nkingo bazagira aho bakanagurisha parayeri biragaragara ntabwo Kagame azaviramo ngo ntabwo azazitangira ubuntu ni gute watangirira abantu ku isoko uzi neza ko inkingo zabaye nkeya uzi neza ko kwikubitura abantu batabyumvise neza utabanje gukora ubukangurambaga kugira ngo ubabwire uburyo izo nkingo ari ngombwa warangiza ukabafatira ku munigo w'inzara uti nibajya guhaha mu isoko ndabatangirirayo ibi rero biragaragara ko ni igikorwa cya guverinoma kandi n'ibindi byinshi biri inyuma bazajya babigenza gutya ni uko bazajya babikora abanyarwanda rero icyo nababwira ni uko twakomeje kubabwira ko iyi ari repubulike bananiyere idonko ari banana repubulike ari leta yananiwe leta isa n'igiye kwisenyukiraho hatakigira umuyobozi hatakigira uretse gusa umudigitateri wica ibintu byose bigorwa kubera ko umuyobozi niwo mwumvikana ariko umuntu uza kugushyiraho agahato agushinze icumu mu bitugu kugira ngo ukore iki n'iki ntabwo aba akiri umuyobozi aba yabaye nta nubwo ari n'umutegetsi ahubwo aba yabaye uruharwa rwo kugira ngo kugutesha agaciro rwo gutesha agaciro abanyarwanda abanyarwanda rero icyo nababwira ni ugukomeza bakadukurikira bagakurikira inama tubaha tukababwira ko RNC hari icyangombwa yitabirije imbere ari ukuza kubatabara kubera ko ibona neza ko u Rwanda ari nk'inzu iri mu gushya icyo dushaka ni ukugenda tukayizimya abarokotse bakarokoka noneho ahasigaye bakabona umutekano wo kubaka inzu zibabereye igihugu kibabereye nibyo nshaka kuvuga ubwo rero gahunda zacu tuzagenda tuzibagezaho uko zigenda zikurikirana atari ukuvuga ngo ni ukwihuta ngo bagende bavuge ko ubu bemera ibyo RNC irimo kuvuga ngo babivugire hari imbere kubera ko bahita babafunga bahita babica ariko uko gahunda zizagenda zivurwa tugenda tubibagezaho imbere mu gihugu kandi turabikora gahunda urabizi bwana Serije abantu bose RNC bamaje kuyimenya ahubwo ikibazo icyo bavuga buri wese ku rwego rwe ni ukuvuga ati nafashe iki RNC niba narayemeye harimo abatangiye kudufasha ku rwego rwumvikanyweho natwe kubera kugira ngo batagira icyo baba ariko n'abandi bose bizagenda bibageraho kugeza ku muhinzi wo mu cyaro wo hasi ubutegetsi tukabusezerera kumanywa izuba riva bwana Serge numva ricyo navuga
Epi Macho ugize neza kuko ikintu kiri hano davol no kureba umunyarwanda kwikubitiro cyangwa umuturage utuye mu Rwanda kwikubitiro ibyo twavuga byose ibyo twashyira mu bigabo n'imigambi yacu byose promesse twavuga twicaye ngaho uyu munsi icyo umuturage aduteze no vuga ngo bizajya mu bikorwa bite muzabikora mute ese koko nzongera mbona ubutaka bwanjye ese koko umwana wanjye azongera agira uburenganzira bwo kuba mu Rwanda nta umucunaguza umunyarwanda azongera kuba adafite ipfunwe atajya yubitse umutwe ese umucuruzi azacuruza imisoro akubitwaho y'umurengera w'ishyaka w'icyama ntibyongere kubaho aha niho muri politiki tuba turimo mba ngira ngo twumve uko duha garanti abenegihugu badutezeho amizero kuko tubivuga tuti Rwanda National Congress ni umwe mu mizero kumbi y'abanyarwanda kandi nk'umuturage avuze ati ibiko ntacyo bivugaho njye nkeka ko bemuha icyizere kumva twabivuze uzumve abandi bavuga ngo ariko radita kutavuga ibingibi kuki uro ritavuga ibingibi kandi abandi baba babivuze ku buryo buhagije ariko umuntu avuga ngo ihuro ntabwo riri pronounce ku kintu nk'iki ngiki kuki Rwanda National Congress itavuga iki niki epi mati wabe icyo bivuze ngira ngo numve icyo watekereza aho ngaho
Bugana Serge abavuga abibaza niba koko ari cyo dutekereza kuri ibyo byerekeranye n'ubutaka kuri ibyo byerekeranye n'uburenganzira bwabyo abo n'abarefera n'ababwira kuzajya basoma za ntego zacu esheshatu n'ingamba zazo zigize ibyo bintu byose bikubiyemo nta kintu utabonamo kirebana n'umuturage mu buzima bwe bwa buriho mu ntego zacu esheshatu n'ingamba zazo zose zigize ngira ngo Bwana Serge wazisoma zose ntabwo navuga ngo ngiye kuzisoma izo ntego n'ingamba dukunze kuzivuga inshuro nyinshi ariko bazazisubiramo neza barebe ni intego esheshatu iya mbere akaba ari ubutegetsi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri akaba ari amajyambere arambye kandi asangiwe nta majyambere yabaho umuturage adafite uwo murima we nta majyambere yabarambye asangiwe aho bamwe babona ibyiza abandi bakabibura aho abaturage bahinga bagakurira mu bigega bya ibirayi bakabikurira mu bigega bya FPR ibyo ntabwo bishoboka ubumwe n'ubwiyunge nyabwo abo ngabo batubaza bati muvuga iki ibyo ndashimira cyane Mutabazi kuba yaje kudusomera icyo tuvuga ku byerekeranye n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu uko tubitekereza ubumwe n'ubwiyungiro byose birabivuga ubumwe n'ubwiyunge nyabyo atari ugutonesha bamwe ngo duteneke abandi umutekano w'abantu n'ibintu byabo ibintu byabo ni ukuvuga ko ibyo bintu babifite umuturage se udafite ubwo butaka ibintu byafite ni ibihe nta babwatsi bakamwaka n'uburenganzira bwo guhinga icyariho hari bubanye n'amahanga buboneye aho kugira ngo turiwe dushotora n'abo duturanye hakaba gucyura impunzi mu cyubahiro ibyo bintu hasi yaho hagiye hari ingamba ni ukuvuga rero ko ubuzima bwose ikireba cyose n'ubuzima bw'umunyarwanda bwa buri munsi twakirebyeho tugifatira imigambi turavuga tuti dore uko tuzakigenza ubwo tuzaba tumaje kujya ku butegetsi kubera ko nta nubwo tuvuga ngo turamutse tugeze oya ubwo tuzaba turabyize ntabwo tubishidikanya iryo ni ihame ubutegetsi tuzabubona bitinde butebuke tuzabona kubera ko icyo turwanira kirahari gahunda strategy dufite zirahari kandi n'ababidufashamo barahari kubera ko abagenerwa bikorwa aribo baturage nabo ubwabo bagomba kubitinga mu bitugu kubera ko ibyo dukora ni ibyabo ibyo rero nta mpamvu n'imwe ntituzatezuka ntituzacika intege ibi rwose tuzabikora byanga bikunda kandi abanyarwanda bazabona amahoro urumva rero Bwana Serge ntabwo abanyarwanda ntabwo bagomba gucika intege nta joro ridacya nta mvura idahita na ANC ridashaka riri ku butegetsi muri South Africa ryamaze imyaka irenga ijana rikukushya imbere y'ingoma y'ivangura ry'amoko ya apartheid ariko byageza aho ryatsinda kandi Abanyafurika DCD nubwo nta bibazo bitabura ariko ibyo aribyo byose hari demokarasi baratora hari ubutabera bukora neza ibi byose nibyo tuzazana mu Rwanda Bwana Serge y'Abanyarwanda bashonje bahishiwe ahubwo nibagire vuba badukubita ingabo mu bitugu tubarangaza imbere asigaye tuvaneho uyu mwicanyi n'abambari be tubashyiraho bakwiye tubashyira imbere y'ubutabera niba ngombwa tubababarire kubera ko harimo n'abandi babaye ibikoresho ariko abagira ibyo bagigoza babigozwe cyangwa bagezwe imbere y'inkiko bafungwa bababarirwa ariko icyangombwa icyo tureba ntagari ukwihimura icyo tureba ni uko abanyarwanda babona ubwo burenganzira bwabo umunyarwanda kongera kuba umwe aho kugira ngo tuzajye twirwa tuvuga duhora muri gatebe gatoki ngaha abahutu ngaha abatutsi ngaha abahutu ngaha abatutsi abatwa bo barahindutse bya byatsi bibabarira aho inzovu ebyiri zirwaniye Bwana Serge
none epi mate ndagira ngo turimo turagana ku musozi minota yaturangiranye utekereje iki ku iriya mvugo ya Kagame uvuga uti nikwema agapfukamunwa kugira ngo mumenye ko ari njyewe ubundi umuyobozi abakwiye kwisobanura ati ndi Ali Abdul Karim ndi Epi Mate namushobora ndi Serge Ndayizeye iyo nchanye radio ijwi ryanjye riridentifiya isura yanjye muhitamo na ko ari njyewe ukeka ko Kagame akwiye kuvuga ati uyu ni njyewe ntagire uzavuga ko uwari ubahagaze imbere atari njyewe
Bwana Serge njyewe ntago namushima nk'umuntu w'umuperezida ujya muri iyo mikino ariko impamvu yabivuze nuko azi ibyo yakinye imikino yakinye mbere uyu nguyu Kagame ni umuntu ukora imibare ye akurikije inyungu ze bwite ni wa muntu ufata ikibuye akagirika kuri aho kugira ngo bamukurikirane abantu bakurikira icyo kibuye ni wa muntu wohereza umuntu ukomeye cyane muri serivisi za renseignement akagenda akegera umuntu uyu n'uyu yabonaga wajyaga atanga ibitekerezo abantu bakabikurikira ati uyu nguyu ureka murangize mubwira ko Kagame yapfuye maze aba ariyo iba gahunda ya politiki ye ajye hariya bivuge umwaka ushire abandi bamujya inyuma bibe kirera irashya aba ariyo gahunda iba gahunda yabo ya politiki aho kugira ngo baze kundwanya bazajye birwa bavuga ko Kagame yapfuye ibyo rwose yabikoze abishaka ababwira ati ni nko kubahema ati ngaho babandi biriwe bakurikira bya bindi twababeshye ngibi ni nka biriya Bwana Serge Kagame yaraje akavuga ati abahutu barapfuye kandi ku bwinshi ririya nibuye yarahiritse kugira ngo abarihirika abarikurikira barikurikire ntabwo Kagame ari umwana ku buryo yakwemera kuza kuvuga ati aba bahutu narabizi neza ko yabishe ariko arabizi neza ko nta nicyo bari umutware ariko uwabonye abantu bakurikijeho ororo na Kagame yabyivugiye na Kagame no deba ihinduka iyindi aho kurwanya Kagame bijya kuba kuvuga kujya gukora comment y'ibyo yavuze noneho barabihindukirira ibyo ngibyo bijya kuba gushaka inyito aho gushaka justice aho gushaka ubutabera aho gushaka gushyingura aho gushaka kwibukwa ahubwo abantu bahugira kugushaka inyito iyo nyito koko Bwana Serge uwayitanga bene mama bapfuye barenga bangahe bazuka Bwana Serge bane bapfuye iyo nyito uwayitanga abahambwe mu muringoti biratuma bava mu miringoti bahambanwe icyubahiro iyo nyito uwayitanga ntago nyirwanyije singize gute ariko uko aranitse bivuga kandi niko twabyemeje muri biro politike ibintu byumvikane neza biriya byose nibibuye bahirika iyo titori taramara aza akazana ibintu bitigeze bibaho akabishyira kuri Twitter abanyepolitiki baka amaradiyo yose akaba ari cyavuga akamara ibyumweru ukwezi kose ari cyavuga n'ukugira ngo batudevie Bwana Serge ibi bintu abantu babikora babizi neza kandi babishaka urabona ni nayo mpamvu yavuze ati or imikino nabahaye yo gukina yarangiye ndahari murebe ibindi muhimba buriya bagiye FPR igiye guhereba ikindi yimba iboherereze bajya muri uwo mujyo ariko twebwe muri aranetse ntabwo tuzatezuka tuzaguma kuri principe tugume ku mahame yacu icyo tugamije turakizi ni ukuvanaho buriya butegetsi ubuyobozi tukabushyira mu maboko y'abanyarwanda abanyarwanda biyunze abanyarwanda bari hamwe abanyarwanda bari mu mahoro kandi bari mu bwisanzure ntawe tuzabuza kumva icyo ashaka ariko muri iki gihe turi mu kuvuga tuti turashaka kuzinya inzihiye ntabwo tuzemera ko ari umuntu warindagiza RNC ntabwo tuzemera ko ari umuntu wayobya RNC ngo tujye muri sije zitari zacu tujye muri sije zidafite icyo zimaze zitatujyana ku ntego twiyemeje ntabwo bizakunda bwana Sirije urakoze Kagame no muri urwo rwego yabivuze ni ukuvuga ko yahaye sinyara abo bantu ya atuma umwere byo ngibyo kagiye kubashakira indi message nayo wakazayihugiraho aranise ntagizagwa muri uwo mutego icyo tuzi icyo dushaka turakize urakoze bwana Serisha
urakoze hari Jove wamungwa no Jovan wamungwa hano mbona avuga ati bien dire puis marqué ariko wenda gato kuko nyine mbanzi kushinzwe ubukangurambaga ubukwe no guhitura abantu hari wabwiye mu misijize tuganira ati abanyarwanda ni abantu bashobora kujya mu biganiro badafite source d'information bakarwana bagashwana badafite source d'information ku buryo banatema badafite source d'information ukeka ko abanyarwanda dukunda kuvuga cyangwa abanyarwanda turi babirahu twumva yuko twajya no kuganira ku bintu dudafiteho amakuru
bwana Serije abanyarwanda bafite indwara ikomeye cyane
cyangwa turi bakana kamama
ari kana kamama ariko gashiturwa nabirahu mu mutwe cyane abanyarwanda bafite indwara ikomeye cyane yo kudatekereza nibyo byabi n'inkunda gutanga urugero umuhinzi iyo yikase mu kiganza harimo igisebe agashaka kujya guhinga n'umuhini ikisebe kigira arababara isuka akayireka abanyarwanda nabo bafite ikibazo cyo gutangira gutekereza wagira ngo bafite ibikomere fizike mu bwonko igitekerezo cyanyura muri nerone zabo muri ubwo bwonko bagatonekara gutekereza bakabyihorera buri gihe ni uguhora inyuma y'ibitekerano by'abandi bavuze reka buri ibyo bavuze nibyo ubwo abandi barimo kugira na aranise nigire gutya ngo aranise ufite uko iteye ni nayo mpamvu aranise ni nayo mpamvu aramizero rukumbi y'abanyarwanda ifite uko itekereza abandi badatekereza iyo tudashobora gutekereza kure ntabwo twari gushobora kugera kuri iki gikorwa cyo guhuza abanyarwanda bitarigeze bibaho muri politiki nyarwanda aho abahutu n'abatutsi bafite ubushake n'ububasha n'ubushobozi bungana bwo gufata ibyemezo akaba ari byo bashaka kuzakongeza mu banyarwanda bose ubwo tuzaba tumaje kugeza ku butegetsi aho umuhutu atazagira isoni zo kuba umuhutu aho umututsi atazagira ubwoba bwo kuba umututsi avuga ngo ni nyamuke aho nta mwana w'u Rwanda uzongera kwicirwa kubera ko ari umunyarwanda uzongera kwishwa kubera havuka cyangwa uzongera kwishwa kubera ibyo yemera n'ibyo yavuze uzabivuga tubicarangire uzabivuga haza abandi bavuga bitandukanye n'ibyawe aba ariho ibitekerezo bihurira noneho abantu bamenye kudisikita nuko bigenda bwana Serije aho hantu tugomba kuzahatandukanira ntabwo twaba duharanira ubwisanzure ngo tubuze abantu kuvuga ibyo batekereza ntabwo tuzaba duharanira ubumwe ngo tujye gucagaguramo abantu ntabwo tuzaba duharanira amahoro ngo duhore mu mijinya duhore mu kureba inyuma duhore mu twebwe turareba imbere amateka nayo kwigiraho kugira ngo tutazongera gusubira mu bitwanyuzemo iyo umuntu atwaye imodoka ntagatwara areba muri retroviseri gusa ukubitamo akajisho kugira ngo urebe abari inyuma uko bagenda kugira ngo urebe uko wagendera abandi ibintu amateka ataguhitana ndavuga ibiri kuri inyuma ariko ureba imbere muri praburize niho ugamira imbere imbere niko aranetse dukora
urakoze cyane Comrade EP Comrade Ali dusoza kiriya kibazo mbaza mugenzi wanjye kuki abanyarwanda bakunda kuvuga ku bintu bazitse amakuru kuki abanyarwanda batagira patience yo kwitonda ngo babanze babone information mbere y'uko bafungura umunwa bavuga kuki umunyarwanda utavuze yumva yuko nta gaciro afite kuki umunyarwanda yumva ko ashaka kujya mu mpaka atakoreye etide kino kintu urakibona nahanze akenshi usanga abanyarwanda bajya mu mpaka badakontorora badafite na suruse yaho ziba zaturutse ariko bakazirwanira mumva yuko buri wese agomba kugira ijambo no gutanga umurongo kandi suruse y'ibyo bintu baganiraho batazi inkomoko yabyo
Serije urakoze cyane Serije impamvu ibi byose mbisobanura mu ijambo rimwe njya mvuga buri gihe kuri radiyo ikibazo ntabwo ari Kagame we ni past tense ikibazo ni abanyarwanda ubanza wumvise nkubwira nti nabonye abandi bantu bose barimo kwigaragambya ariko nta munyarwanda nabonye. So ikibitera rero biri mu mateka yacu, amateka yacu yatumye tugira umuco wo kuba mbere na mbere dufite umuco wo kutemera kritiki. Umuntu yakubwiye ikintu kandi we ariyo ndererwamo irimo kukikubwira, wumva iyo ndererwamo ugomba kuyimena, ntabwo twemera kritiki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ariko byose bituruka yuko dukunda gushimagizwa kandi badushuka. Ko gushimagizwa guturuka he? Ku buhake. Uzi umugani w'umwidishyi? Yego, umwidishyi. Biriya ni abanyarwanda babivuze, twarabisanze kandi ndakeka yuko ari ibya kera cyane. Umwidishyi yirukanye abamubwiza gukuri, yarabangaga agashaka abamushimagiza mpaka aho yaragiye gupfira, birangiye akazana noneho ba bantu baza kumubwiza ukuri batamubwira ngo iki, akaba aribo bamuha umuti w'ukuntu ari bukire yari yapfuye. Ndizera yuko n'ubu natwe ariho turimo tugeze, aribyo Pimati yakubwiraga. Hagombaga kuba abantu cyangwa abantu bahuza ibitekerezo nk'uko ryabihuje, bashobora kuza bakanyurana, bagakora ibintu, bagatekereza mu buryo budasanzwe. N'ibintu bakora tukabikora mu buryo budasanzwe, mu bundi buryo bushya. So imitekerezo ikaba mishya, imikorere ikaba mishya, ibintu ikaba mishya, bishya ku mvuga mu rwego rw'Abanyarwanda. Kuko Abanyarwanda dukunda, twarabivuze ubushize, niyo mpamvu nsimbutse nkababwira nti kene ka mama, twarabivuze ko harimo akana ka mama, ubwo ngubwo iba njyewe nkanjye ndi Umututsi ngomba kwikubira Abatutsi. Ariko serivisi uko twe turi kiriya, iyo tuje tukavuga amabi ya FPR, tukavuga amabi y'ubwami, tukavuga amabi biki, ntibyabaye. Ntabwo ari ukuvuga ngo mbivuga mfite urwango, ntabwo nakwanga Umututsi kandi nanjye ndiwe. Ariko in the same context niko ngomba kuvuga n'ibyakozwe n'ubutegetsi bw'igihe cy'Abahutu. Ubwo rero nkaba mbaye umunyarwanda, ntabwo mba mbikora kubera ngo ni urwango cyangwa no kubera iki. Oya, mba mbikora kugira ngo nige, hanyuma imbere hagenda njye kukiza. Ariko akenshi ukora kana ka mama, udefendinga your own, udefendinga abawe. Bavuga kuri FPR, nkanjye ubungubu uvuze kuri FPR kashaka ngo byacitse. Undi muntu wabaye muri Emerende bavuga kuri Emerende ati reka ushobora kuvuga kuri Habyarimana byacitse. Bavuga kuri Kayibanda ababaye muri mu gihe cya MDR reka urimo kubeshya, ntabwo byabaye. Serije, ibyo bintu byose urabizi, uhura uganira na benshi. Nicyo kibazo aho kiri. Nta leta ibaho iba nziza ijana ku ijana kuko FPR ishobora ngo tubyemere cyangwa n'abandi bashobora ngo tubyemere, ariko nta na leta ikora ibibi gusa ngo buri cyiza na kimwe ikora. Igikuru rero ni ukureba uti ibyiza yakoze ni ibihe, ibibi yakoze ni ibihe, ugatoranyamo nawe ugashyiramo byawe bishya bigezweho. Twavumbuye rero yuko kubera ubuhake twamazemo igihe kinini cyane, ariko no kubera kwireba, kureba inside ntiturebe outside, ntiturebe tureba hanze, twisanze tureba.
Atari kugutsa mu ijambo, wenda ndagira ngo nkoreshe urugero rumwe. Uyu munsi for example ntabwo nkuzi, n'ubwa mbere duhuye. Niba tuwe bwa mbere nkaza nkavuga ni Ali Abdul Karim, nkakuvuga n'ibintu ntakuziho kugira ngo nemeze abantu ko nkuzi, sibyo? Reka tubishyire mu Banyarwanda rero. Kiriya kibazo mbaza nakibaza kubera ko mba numva ibitekerezo by'Abanyarwanda batandukanye. Iyo utazi ikintu si ngombwa kugira n'icyo uvuga, uravuga uti ntabyo nzi, ariko nzi dokimenta, nzakora ubushakashatsi, igihe nzaba mfite amakuru nzababwira ko Ali Abdul Karim
ntabwo izina haguhimba. ariko twanga no kubuza abarimo kubivuga ko bafite uburenganzira bwabo ariko twari tuzi umukino Kagame ariho nta chance twamuhaye rero so
yeah.
Abihinduye ngo bazi ibyarimo bakavuga ariko bafite na birth certificate n'ibiki uyu munsi nibo yasubiza gati ndahari ndahari ndi hano ariko ibyo amaze gukora arabizi
rabatanze
exactly ni nk'ibi ngibi Serge ibyo usanga umuntu umwe aza akaba hondanisha umwe kaza akavuga ati ngenzi ibingiri wajya kwibaza ukibaza waruzi igituma iriya kesi y'indege igwa abafaransa bayirukana
nuko
indege yo igwa mu ndege ya Germany
ari ba fake witness babora bavuga
absolutely baravuze bati uyu nguye araje avuze yuko azuko amasasu yagiye uko byagiye bagiye gukurikira basanga iyo gihe yavugiraga nta ndwara na close no mu Rwanda nta ndwara na close no muri RPA akavuga ibingibi ntabwo ari byo
nabwo cyaba ko ari FPL bahimba wenda without knowing ko barimo gukorera Kigali
uya bamwe babisabaga bashaka ibyangombwa byo by'Iburaya abandi nyine bazaga bahunze kubera imijinya batereka tugira ibingibi kuko baba barabyumvise urabigaho Serije wowe ntago ari mu Rwanda abari mu Rwanda bose bazi yuko insinzi yari uko FPL yarashe indege ya Byarimana byo birazwi ni bya bindi bita open secret ariko bamenye yuko bifite ingaruka nibwo FPL yatangiye kubihindura n'ukuri ubona Kagame avuga atabo twishe twarabishe aho audio urayifite muri ntuza file zawo avugira murambi ati twarabishe atavuga ikimfasha umujinya nabagiye byagenze bite kuzera ngo avuga ati wowe nkanje umututsi nivuga nti abahutu barishwe undi avuga ati uragambanye no yarabyivugiye Kagame yarabyivugiye byarabaye ntabwo ndimo kuvuga ngo nukugambana iyo tuvuga politiki iri pure ikemura ikibazo cy'u Rwanda tugomba kukivuga nk'uko kiri ntabwo ari ukuvuga ngo kuko Kagame yishe umututsi aba ariwo mvuga ngo ni umututsi oya uwo yishuwe ari we wese bimuhindura umututsi that's the whole point as nitumara kurenga ibyo bintu tukabireba tubirebera muri rusange tukamenya ngo ikibabaje umunyarwanda uwo ari we wese aho akomoka hose ubwoko bwe bwose uko angana kwa yaba umusaza yaba umukecuru yaba ikimuga yaba iki umwari w'umunyarwanda uwo ari wese yaba umwana ikimubayeho kikubabaze nk'uko ikikubayeho kikubabaza ntabwo Serge Kagame yakabaye akora abanyarwanda iby'abakora ubu ngubu ariko abarimo guha ku ngubu barimo guha umugati bibagirwa yuko ibyo arimo gukora abandi baraza bakabigira kandi Kagame niho bashoborera buri uzabona naguha urugero kandi narabikubwiye ubushize nigeze kubaza Kabarebe igihe mperukana kuba guhura nawe ngo tuganire Nanamaje ntimbwira mu ijambo rimwe